Ngiyabonga, ngiyakubonga mfuthu Joseph, manje ngiyakholwa. Manje ngiyakholwa. Manje ngiyakholwa. Konke kuyenzeka. Manje ngiyakholwa. Manje ngiyakholwa. Manje ngiyakholwa. Sikhothamise izinhliziyo zethu manje ebukhoneni bakhe. Baba wethu asezulwini, siyabonga kuwe futhi kulobu busuku ngenxa yokuthi bunathi usuku lonke futhi uqondise izinyathelo zethu. Futhi sibuthene ndawonye futhi kulobu busuku egameni lenkosi uJesu othandekayo. Futhi silapha phansi kwamathemba amakhulu, sibheke manje isikhathi ozosipha ngaso uvutho ndaba lwalokhu ukubuthana ndawonye, ukuthi lapho uzophilisa abagulayo bonke abantu abahluphekile kulobu busuku, bangathi kungebe khona umuntu obuthakathaka ushiywa phakathi kwethu kulobu busuku. Bangathi kukholwa kwabo kungaphakama Nkosi kusukela, futhi bangabe besabuka izinkathazo zabo, kodwa kulowo oyikhambi noma eselapho ezinkathazweni zabo. Futhi uNkulunkulu sikholokela ukuthi uzohlephula isinkwa sokuphila kithi kwabusha esivela ezwini lakho elizosikhuthaza, ngokuba ukukholwa kuvela ngokuzwa nalelo yizwi likaNkulunkulu. Futhi sizokudumisa ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi, ngijabule kakhulu kubuyela lapha kulobu busuku. Ngisanda kwedlula ngomnyango nje phandle lapho emizuzwana nembalo idlule, futhi bekunesixuku esikhulu sabantu behamba begayana, behamba behla benyuka nemigwaqo. Nomshayeli webhasi washo ukuthi, noma ngiyaxolisa, umshayeli wetekisi wathi labo bantu abezange esontweni bezile na? Wathi yabo mnumzane, abakwazi ukungena. Ngasho abantu bazisho ukuthi abantu abathandi ukuya esontweni. Niyabo, kodwa baba ngikholwa ukuthi ivangeli nokho lingamandla adonsayo amakhulu kunawo wonke kwakhona emhlabeni, nokho ebululeni balo. Ngibe nesikhathi esikhulu sokudla kwasekuseni kwe-Full Gospel Businessman kulokhu kusa. Inkosi isibusisile, ihlangane nathi lapho ngendlela enkulu. Bebethengise, ngikholwa ukuthi bathe amathikithi angamakhulu ayishumi nesikhombisa, futhi bangenisa amanye futhi amakhulu amathathu. Base-ke ababe besadedela muntu angene, futhi bama ezikaleni zezihlalo nangaseminyango. Nenkosi ngenkathi senza ukubizela i-altare, yasinika abaningi ukuba baphakame ukuba bemukele ukuphila okuphakade. Ngakho lokho sikubonga kakhulu. Futhi manje ke ngifuna ukubonga omunye umfowethu akakwazanga ukungena phakathi phandle lapho ngicabange, futhi wanika uBhili esikhashaneni esedlule ikhathini lezinhlamvu zesibhamu i-22 enzela mina, futhi nginazo emuva lapha, ngizozijabulela impela. Ngiyabonga kakhulu uma ungaphandle futhi ukwazi ukukuzwa, noma ngaphakathi noma ngabe kungaphi. Impela leso bekuyisibusiso esikhulu kimi ngezinye izikhathi ukudubula okuqondiwe, futhi manje ufanele ube nentithize yokuthi kudedela ingcindezi. Futhi ngakho ileyo ndlela engikwenza ngayo ngesinye isikhathi uma ngithola ithuba, futhi ngingalithola ngani? Ngigijimela phandle esijwini bese ngidubula isikhashanyana ukuba nje ngidedele isitimu. Ngikholwa ukuthi Yesu wathi asizeni sodwa ehlane ingcosane. Manje sinithanda kakhulu impela, futhi kusasa yisonto, futhi wonke umuntu ufuna ukuya esontweni ngesonto. Futhi ngiyazi noma qiniso impela nonke niyazi lapho ngizama ukuthi isonto lamanje yilo iRock Church, yilo lelo bandla lixhasa lomhlangano. Ngiqagele nabanye bavakashela lapha. Nani zihambi ongo wanga pande kwa telopa ongena mhlanganweni futhi uma ninga manje uma unesikhundla somsebenzi yana lapho iloko ufanele ukwenze njalo yimi esikhundleni sakho somsebenzi lowo ngowakho lowo ngumsebenzi wakho kuNkulunkulu nakumelusi wakho kule lonke ibandla kodwa uma ungena ndawo ngaye kuyo ngiphensekile ukuthi ibuyo kwemukeleka ngempela eRock Church ngokuba iqekele bamemezele izinkonzo futhi nina bande nithola ukusindiswa kule mihlangano asazi neze manje ngokutshelekile senza ukubizela ialtare sikubiza ngokubizela ialtare niyabona nalokho kulungile ngina lutho lumelene nalokho lokho kuhle kodwa ngiyakholwa uma uzokhumbula umbhalo babengenako ukubizela ialtare abaningi abakholwayo niyabo beneze lebandleni amakholo futhi uma ungenalo ebandla awubensekele ukuthi umfoti Vic bengakwemukela ebandleni lakhe kumbe noma yiphi yalawa amanye amadoda ngapha uma ubungakabi nompapathizo wamaKristu xhumana nawo futhi ungami kubeka nje uhambe kubeka nje uphikelele singeke sazi neze asazi ngisho neze ukuthi bangaka ophiliswayo nani belusi bazalwane kubulani nje uma umhlangano usuphelile mhlawumbe amaviki omunye ugubukela kuwe njengenelekazi elincane futhi uthi yazi ngivame ukuba nenkathazo yabesifazane ayisekho lapho umunye mina niyazi khona manjalo akibange nje ngisabafuna osikiliti kuvele nje kwasuka konke kimi yabo bona baphilisiwe abaningi kakhulu ungeke wababiza uyabo kundawo zonke nje futhi angikaze ngibe nomhlangano namanje kodwa lokho kube yimiphumela kamuva lapho inkosi iphilise khona abantu futhi bebengenakho ukukuzwa ngayo leyo nkathi kodwa baphilile futhi into yokuqala niyazi bebe bavele basukume nje futhi basuke bahambe futhi sekuphelile kodwa mhlawumbe abakuqondi ngayo leyo nkathi kodwa kumasinge sekuphelile ngiyakumbula eFinland kudala ngikakele kunabantu abangama finish lapha kwakunomfanyana owayevuswe kwabafileyo mhlawumbe nayifunda funda incwadi yakho izindaba zangena zonke eRussia kodwa ngakubona emonweni kungakwenzeki iminyaka emibili futhi ngakusho esizweni sonke ngiyayikubula leyo bazangiyane ngumfinishi ngalobo busuku imiphandle lapho eholo futhi yayinomlenzo wodwa othi awube ngamayintshi ayisithupha noma ayizishiya kolumbili umfishane kunomunye yayinesicathulo esikhulu esakhiwe zaphakama ine nebhande eliyithandele nelinye lisozwaneni lwayo ihuka elincane futhi yayine lebhande ehlombelayo futhi lize lanqamula kanje futhi lehlelo zwanini lwesicathulo sayo yayinezinduku ezimbili zokuqhugela nomfobukeka ebanikineke bandla kwakuthi njalo uma ihamba ukuba inyakaze yayifanele iphakamise lolo nyawo ngehlombe layo lelo bhande bese ke ilushovela ngaphandle kanjalo bese ilubeka phansi bese ke ibeka induku yokugqigela phansi futhi sasidingeka sasikulokhu abakubiza manje umfowethu ongumfinishi udade lapha angilibizi kahle leli mezohali futhi ngithatha bonke osonhlamvu futhi babededela cishe izinkulungwane ezingamashumi amabili zingene noma kumbe kwakuyini bese ke bebakhipha bese ke bededela mina ngikhulume kwezinye izinkulungwane ezingamashumi amabili nomfanyana wayekade evuswe kwabafileyo ekhophiyo wayekade ebulawe yimoto futhi usagaza umculo wokuzibinge lezi zinto lapho izindaba nje nezinto ngakho lokhu kwafikelela ezindabeni futhi beza besuka le Russia enhla phakathi lapho futhi ngabona ngalobo busuku lokho kwakusemva kwempi ngo cishe iminyaka emihlanu ngiqakela emva kwempi futhi ngabona amasosha amaRussia namasosha amafinishi egaxene ethandana embambathana emhlane noma yini eyokwenza umRussia ambambathe umfini yokuxazulula impi lokho kuthatha uthando loJesu Kristu ukwenza lokho kodwa lawo masosha amakhulukazi obukhomanisi emi lapho sedlule eqenjini lamasosha angamafinishi amancane abafo abancane babengagaze basheve namanje ubuso obuphakpheme befake lawo mabhuzu amakhulu beza behla kumgwaqo bebhekisise abantu ayeminyene nje macala omabili kuyibanga lezindlu zasedolobheni lawo masosha emi eshaye indesheni izinyembezi zehla ezihlathini zawo athi siyokwemukela uNkulunkulu okavusa abavileyo niyabo ayizidala ezingabantu njengoba yizo kodwa ukuyikho into ezisho uKristu futhi ingavezi imiphumelo ayibeka iceleni akufuna ubuqiniso buthize niyabo ingaleso sizathu ubukhumanisi buvukile ngenxa yokwenzela phansi kwebandla ibandla linecala lobukhumanisi ngoba kwaba yilo elenzela phansi futhi manje icabangani nje iphesente lilodwa lerashiya manje ngubukhomanisi iphesente lilodwa amaphesente angamashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye abantu asalokhu engumkristu akudingayo iqinise emlilweni nomprofethi enoyisho kanje Nkosi lokho nebo lokho bekungaquba umbutho wobukhomanisi uyongena lwandle esikudingayo ngokuthi adinga ubukristu bangempela Namasosha amarashiya imi lapho ngalobo busuku ngingene egumeni elincane bese ngingene ehola elincane nale ntombazanyana ngisoze ngayikhohlwa yayinezinwele ezingamanikinikana neziketi ezincane zinamanikiniki futhi yayiphumile ekameleni lamaninikazi futhi atshelwa ukuba angangikhathazi ngangiphumele emgwaqeni futhi ngithenge uswiti nginabantwana uqobo lwami futhi ngiyabathanda abantwana ngicabanga ukuthi noma uba ani ongabathanda abantwana ukhole kungalungile kubo futhi ngakho laba bafa abancane ngangiba nentambo ende ngango half we block we ingilandela ngangibapha usweet babe ngipe enye yaleyo mali lapho futhi yayingalungile lapha engamaphepha amakhulukazi kanjalo futhi ngangithenga usweet angazi ukuthi ngangithengani kodwa ngiwapha bona base ke bewabuza emigwaqeni niyazi uma ngihamba hamba athi nje ukubeka futhi anganginaki kakele ukuze kuthikelakale ukuthi ivocevoce kuncane kwasekuthi ke ngenkathi ngifika ngalobu busuku leyo ntombazanyana yacabanga ukuthi yayenze kujize kungalokile futhi ngiyazi ukuthi yayigwacise ikhanda layo incane futhi yabuka phezulu ngamehlo ayo amancane alihlaza sibhakabhaka futhi yayizobona ukuthi ngangizothini namasosha amabili phambi kwami ayeye emnyango futhi ayicule lithi kholo kuphela amanye futhi amabili ayesemuva kwami ngawakhweba yibani ngangifuna ukubona ukuthi lowo mntwana waye ukwenzani wayethi agabe ngitakele ethi agabe neminyaka yesishiyagalombili ubudala ishumi ngafunda kamuva wayengencane umfinishi intandane yasempini uyise nonina babebulawa empini yaserashiya futhi ngakho ngambuka umfo omncane futhi wayenalezi zinduku zokuqugela futhi wayecabanga ukuthi ngangikade wayenze ukuthi ize kungalungile niyazi ngase ngimbuka ngathi ufuna ukungibona na futhi ngisobala wayengasiqondi isingezi ngase ngikhweba ngomune wami kuye yeze laphaya wayesephakamisa ikhanda lakhe wayebukeka ehuhlobo oluthi ukuba nobungane wakhipha lezi zinduku ezincane zokuqugela wayesephakamisa isitho sakhe esincane ukuthi akube kanjalo futhi nangweza ihamba ngaphezulu ngacabanga ngizobona nje ukuthi umntwana wenzani futhi ngavele nje ngamalapho kanjalo futhi wasondela kakhulu ngempela kimi wayesengibuka wayesebuka phezulu kanjalo wayesebuka phansi ngacabanga ngizobona nje ukuthi wenzani wayesecosha ibhantshi lami walibuka ni sesandleni sakhe wase anga iphakethe lebhanji lami wayesebeka isandla sakhe phansi ngangizothi kuyede lewethu umncane ngangingazi ukuthi ngizokhuluma kanjani ngase ngibuka phandle ngaphambili ngambona igijima yehla ngumgwaqo ephile nje saka njenganoma yimuphi umntwana ngase ngithi manje angikwazanga ukukhuluma naye ngathi sithandwa uJesu Kristu yakuphilisa wase washa isiketi sakhe sincane umfinish omncane uqobo wayesethi kitos lokho kuchaza ukuthi ngiyabonga niyabo ngokwanga iphakethe ngiyakholwa ukuba ngangikade ngingumzenzisi omkhulu kunabo bonke ezweni uNkulunkulu wayeyohlonipha lokho kukholwa komntwana futhi ngakho yena ngacabanga awu uzokujola emva kwesikhashana noma kanjani niyabo uzoqhubeka uzophila ngoba sekivele ngimbonile emonweni kuzofanele kwenzeke engikuxoxayo kuzofanele nje kube yikho ngakho ngalobo busuku kwakukade kube nezinto eziningi kakhulu inkosi eyayizenzile futhi ngase ngizotshinje ukulungela ukuhamba ngase ngithi awu biza abanye nje futhi abambalwa nomfowethu wathi qabo wathi nomfowethu pastor wathi uzukhandlekile manje umfowethu Branham wathi manje uvele nje yeka nje manje woza ngoba sifanele siye kwenye indawo wayesethi uvele nje ngathi awu ngizwa nje ukuthi mhlawumbe angibe cishe nabanye abane noma abahlano kunabaningi kakhulu lapha futhi ngakho lendelayo emqeni umkhuleko lokuyile leyo ntombazane ncane inkosi yazi nje ukuthi izinto zisetshenzwa kanjani nje kahle ngakho ngathi inkosikazi Isaacson angahle abe lapha manje wayeyiphimbo lami lase Finland futhi ngakho ngathi manje shona amazwi nje engiwashoyo wathi kulungile Ngase ngithi sithandwa inkosi uJesu ikuphilisile yakuvuza phandle lapho ngalokho okwenzile ngathi manje yana lapha ya futhi ube namanye amadoda ukuba akhumule lezo zintimbi lezisani nje ukuthi kwenzekani yesixhuka inqamulo emsamo ngase ngiqhubeka nabanye babo abasele emizuzweni embalwa nansi iza nezicathulo ithwele izintimbi iphile nje saka zombili izitho zizinhle ngakho konke futhi gijima yehla yenyuka ngezitephisi Niyabo ukukholwa uthando luthola indawo yalo kunjalo ngibene sehlangana sencane namhlanje futhi nje ngikombisa ukuthi isho ukuthini inhlanganyelo mina isikhathi sokugcina lapha eNew York noma ngangingapha kuMfowethu Hudson ngiyacabanga lowo angicabanga ukuthi lokho kwakuseNew York lokho ngokuthi angazi ukuthi yiyona yipi eNew York langapha futhi nje yonke eNew York kimi kusukela le eTucson lapha kubukeka kuyiyo ngakho manje ke ngangivame ukuza lapha noDadewethu Brown noMfowethu Beck ngiqinisekile ukuthi abaningi benu bayazi futhi kade ngizama ukuthola lo ongcwele umdala othandekayo usuku olwedlule noma ezimbili futhi kwakungekho umuntu esontweni kwase kuthi ke namhlanje ngamthola kuthelefoni ngathola umlindi iminyango futhi hawu ngangicabanga ukuthi ngangikhuluma nentombazane neminyaka eshumi nesithubu budala unokuxhuma okukhulu ephimbweni lakhe ngathi Dadewethu Brown ubungeke nezo uqagele ngenyanga yamasonto ukuthi ubani lo wayesethi ayibusise inhliziyo yakho impela bengingeke futhi nje ejabule ngakho konke ngathi umfowethu Brenel wayeseqala ukudazuluka nje yinto endala nomoya omnandi futhi neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nantathu budala futhi ushuma yela kabili ngeviki futhi cabangani nje wangena enkonzweni ngingakazalwa futhi ngase ngilungele kuyeka ngangicabanga ukuthi sengiguge kakhulu niyazi ngathatha ukukhuthazela okusha futhi ngamtshela ukuthi bengilapha nomfowethu Vicky ngapha nezinto ezinhle azisho kumfowethu Vicky ngiyanitshela lokho kwenza lobo ngubuKristu bangempela omabili amasonto amakhulu khona lapha eNew York kungekho umncintiswano phakathi kwawo niyabona nje abafowethu Dadewethu bangempela kuKristu ngiyanitshela lokho kusho olukhulu kakhulu kumeluzi niyazi omabili lapha abasonto abadala asukulwa kanje futhi nje asalokhu engufo wabo nodade wabo esebenza ngokubambisana leyo ndlela esifanele sikwenze ngayo lokho kuhle kakhulu ngicabanga ukuthi lokho kuyancumeka kumfowethu Vic ngomsebenzi wakhe omkhulu lapha kwenkosi nokubezwela kwakhe okukhulu abanye futhi bobabili inkosi ibavumela baphile eside isikhathi eside namanje futhi mfowethu Vic bengicabanga ukuthi sesiguge ngempela kodwa sisengabantwana namanje uyabo sisenga abantwana nje ikhubulo mfowethu Bozwethu ngekathefa wayenamashumi ayisishiyagalombili nane ngathi kwathi angishisa imoto yami endala ngokwehlela lapho ngiyembona ngase ngimbona evuka ikhanda lakhe elincane linempandla waphakamisa izingalo zakhe wazeneka kanjalo ngavele nje ngawela ezingalweni zakhe ngase ngidazuluka baba wami izinqola zika-Israyeli nabamahashi ke Ngase ngithi mfowethu Bozwethu ngifuna ukukubuza ngathi uyakula na wathi qhabo ngathi awu yini indaba na wathi sengiye ekhaya nje ya niyakwazi ukuba namancoko kwakhe ngase ngingithi awu mfowethu Bozwethu ngathi kukhona ngithanda ukukubuza khona sasinini sekade sakho sihle kudlula zonke na wathi khona manje ngase ngithi nokho uyazi ukuthi uyafa na wathi ngeke ngafa wathi ngafa cishe iminyakeni ngamashumi esikhombisa yadlula washo wathi ngiyisidalwa esisha kuKristu wasethi mfowethu Branham konke ngikuphilele iminyaka engamashumi esithupha edlule bekuyinkosi uJesu futhi noma ngamuphi umzuzu ngibheke yena ukuba hambe angene eminyango futhi ngihambe naye iphakade ngacabanga ngikhumbula Paul Rada bakaki abangamkhumbula na abaningi bayamkhumbula Paul ngenkathi efa phandle lapho futhi babiza babene isikhungo seBhayibheli sikaMuthi ngiyakholwa sathumela ezansi osicula ngabana abancane ukuba bamculele futhi babeculela ithi eduzane kakhulu uNkulunkulu wami nawe niyazi futhi wathi wayenamancoko niyazi wathi ubani ufayo yimi noma yini na washo wathi akenisho wathi phakamisani lezo zisitho futhi ngiculela manje ngiculela elinye elimnandi iculela evangeli elishishisayo futhi bacula phansi siphambanweni lapho umsindisi wami wafela khona phansi lapho ekuhlanzweni esonweni ngakhala khona wathi lokho kuzwakala kangcono wathi uku mfowethu Lukna awu uLuk wayengafuni ukubona umfowabo efa ngakho wayesekumbini elilandelayo wathi hambane nimlande futhi uLuk noPaul bahamba ndawonye njengoPili Paul indodana yami nami sihamba ndawonye noLuk uyangena wazabe ukuziqinisa ngezinsimbi wayesebamba isandla sikaPaul uPaul welula isandla wayesemthola wathi Luk sesihambe ibange elide ezindawonye asihambanga futhi na wathi yebo wathi kodwa kuzobange emizuzwini emihlanu kusukela manje ngizobe ngime ebukhoneni bukaJesu Kristu ngembethe yokulunga kwakhe Oh hey lokho yilokho ke mangihambe kanjalo yilokho ke ngembethe kulunga kwakhe emizuzwini embalo kusukela esikhathini ayibambe ngaso izandla zomfowabo ngizobe ngime ebukhoneni bukaJesu Kristu ngembethe kulunga kwakhe wacindezela izandla zomfowabo wayesaya kohlangana naye oh hey kuyoba usuku lonjani nje lolo lawo masosha ngamaqhawe Ngiyabonga ngibilapha ngicoxe nani futhi sonke isikhathi sami sesihambile futhi ngiqakele ilondlela esihamba ngayo lesishiya galolunye ngqo kodwa ngizosheshisa kulobo busuku impela impela njengilemibhalo embadlwana nje ngibhala phansi imibhalo futhi ngazi ukuthi ngiwuthathisele kuphi olandelayo ngesinye isikhathi ngenze ngibhale igama ligame bese ke ngibuza futhi vele ukuthi lisho ukuthi ngaphambi kokuba ngingene niyazi ngingahle ngilikhiphe eBhayibhelini lapha futhi uyangitshela ukuthi ngilibize kanjani futhi ngakho ngisilele kakhulu kakhulu emfundweni kodwa ngithembisile kulobo busuku ukukhulekela abagulayo futhi manje inhloso yami enkulu imihlangano yami yisizathu ngingenazo izikhathi eziningi kakhulu kanye noma kabili mhlawumbe ngesikhathi somkhankaso ngizokunyusa abantu njengoba ngizokwenza kulobo busuku ngaphandle kokubona okufihlakeleyo ngoba ukubeka izandla nje phezu kwabagulayo Abantu abaningi baya kukholwa lokho manje lokho kuhle lokho ngumbhalo niyabo kodwa niyakhumbula lolo kwakuluhlobo lwesiko lamaJuda niyabo uJayiri wathi wozobeka izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi iya kusinda kodwa umRoma wathi angifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami kuluma izwi nje Ezazana ukuthi wafakazana wathi nami ngingumuntu phansi kwamakhosi wayeyinduna yekhulu futhi ngithi kulendoda ayihambe futhi ihambe nakulena ayize ize wayefakazana na ukuthi izi lika Jesu nje nalenele ukuphilisa inceku yakhe wayenamandla phezulu kwakho konke ukugula shone izi nje inceku yami yakusinda wathi wasethi angizange ngifumane ukukholwa okungaka kwaIsrayeli niyabo Manje lapho ngizama khona ukuthola abantu kuba bakholwe niyazi abantu abaningi bathi ho uDoma uNkulunkulu mfowethu sibanibani wabeka izandla phezukwami haleluya ngasinda lokho kuluhlobo olubukeka sengathi umfowethu wayinento ethize anokukwenza ngayo niyabo manje uma nje ningaqonda ubukhona buka Jesu Kristu niyabo futhi nivumele izandla zakhe okuyisona sisemqoka niyabo futhi nje mamukele khona ke akukho umuntu obeke izandla phezukwakho kodwa uKristu niyabo uthinte yena nezandla zakhe ezithinte wena yabo futhi akukho umuntu othola udumo noma api lonke udumo isizathu lokho kuphela okungenziwa empeleni uma sithatha noma yilobo udumo siphanga kuNkulunkulu kulo ngoba uNkulunkulu nguye owenza ukuphilisa futhi kubulane ayikho into engukuthi njengani noma yimuphi umuntu ungaba ngutotela noma umfundisi ongumphilisi yinkosi uNkulunkulu wenu ophilisa zonke izifo zenu yabo zonke ngomuthi ophilisayo akukho dokotela isho ukuthi umuthi uyaphilisa qabo umuthi kuphela ugcina kuhlanzekile ngenkathi uNkulunkulu ephilisa umuthi ungeke wakha inyama ungeke walipheshe ithambo niyabo Ubahle usike ukhiphe ithunjana iappendix kodwa ubani ozophilisa indawo eliphuma kuyo niyabo ungahle ukhiphe izinyo kodwa ubani ozophilisa indawo eliphuma kuyo na niyabo niyakubona na uNkulunkulu ungiphilise unguyena kuphela umphilise imibhalo awuwaqambi amanga iqinisile ngokupheleleyo ngakho ungumphilise ngibonga kakhulu ngazo zonke izinto esinazo njengemithi abangacabanga ngayo eyobulala amagciwane akukho kumele nalokho ngikukhulekela njalo kunjalo lokho kodwa sithola enye indawo asina muthi ukusiza utapha bese kuthi ke enye into ngezinye izikhathi umuthi oyophilisa umunye uyobulala umunye yabo kodwa ngiyayazi toxin lelo ngokoqobo akusilo ikhambi kodwa iselapho lelo yigazi lika Jesu Kristu ukukholwa kulelo gazi manje kulo busuku othina ngabe ubili ngikhohle yokumbuza ngeleke igijima ngabe uwakhiphile amakhala omkhuleko ngabe uwakhiphile noma akakhiphanga na uma engakhiphanga bengizothi akakwenze manje sizoxoxa kancanyana nje ngokukholwa bese kuthi-ke siqhubekele phambili ngobese sibizela phezulu lo muqo omkhuleko futhi sikhulekele abagulayo ngokubeka izandla phezu kwabo sizame ukuthola wonke umuntu endlini esingamthola manje ibale nokukholwa manje ngifuna ninginakisise imizuzwana embalwa nje njengoba ngifunde lelizwi futhi manje ngifuna ukufunda evangelini likamathewu ngcwele ivesi leshumi nanhlanu isahluko seshumi nanhlanu njalo ngiqale ngevesi lamashumi amabili nanye nalona kusiwo umbhalo omkhulu kakhulu ukufundwa niyabo indikimba encenyana kodwa niyazi akusikho ukuthi ungakanani ngobunjalo hhayi ubungako ubunjalo niyabo kunokwenele phezu kwalapho kulawo mavesi ambalwa lapho ukusindisa umhlaba wonke impela niyabo akusiwo usayizi wawo kuyilokho kuyikho njengoba ngangixoxa lapha ngithi ngesikhathi sedlule umfanyana ngikholwa ukuthi kwakukulesi sifundazwe ukuthi wayehamba ecinga ekamelweni elidala liphansi kophahla endlini enesitezi wayesethola isitembe sidala sokuboza futhi wayemazi umqoqo wezitembe ngakho wasiyisa ezansi ukubona ukuthi sasibiza malini nomqoqo wezitembe wathi o usobala umfanyana wayenoesprim emqondweni wakhe niyazi wathi ngizokunika idola ngaso awu ye kwakuyilokho intengiso yenziwa khona manjalo ngicabanga ukuthi wasithengisa cishe ngiyacabanga kwakungamakhulu amahlanu futhi saqhubekela sigcine ukuzwa ngiyakhohlwa ukuthi sasibiza amakhulu amangaki yabo isitembe esidadlana iphepha kwakungesiyo into kwakuyisiqephu esidala nje sephepha singafanele ngisho nokucoshwa kodwa kwakuyilokho okwakukuso okwakusemqoka kungaleyo ndlela ngalokhu lapha esinje isiqebu sephepha kodwa ukukuso yizwi lenkosi futhi lokho kusenza sibe nenani kangaka kulungile ivesi lamashumi amabili nanye
then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon
uJesu ephuma lapho wamuka waye emaphandleni aseThire naseSidoni futhi bheka wavela emikhawulweni yakhona wesifazane waseKhanani wakhala kuye wathi ngihawukele onkosi indodana kaDavide indodakazi yami ikhwelwe kabi nguDevele kodwa akamphendulanga ngazwi base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu kodwa aphendula wathi angithungelanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize
But he answered and said, It is not meet for me to take the children's bread.
Kodwa waphendula wathi, akukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Wathi, iqiniso nkosi, kepha nezinja zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wayesethi kuye, Oh mame, kukhulu kukhona kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Futhi indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Manje okwemizuzwana embalwa nje ngendlela yokwenza ukwakhela kulokhu ngifuna ukuthatha indikimba ukuba ngisho lokho enginakho kubhalwe lapha phezu kwale mibhalo ngifuna ukubiza phese igama isineke futhi nje igama elilodwa nje ukuba nesineke manje siyalazi igama ngicabanga ukuthi lisho ukuthi ukuba ngophikelelayo nokuba ngophikelelayo entweni oyenzayo ekwenzeni umgomo noma into ethize kufanele ube ngophikelelayo nabantu eminyakeni yonke ubene ukukholwa kulokho abazama ukukuzuza ngokuphumelela babefanele babe ngabaphile layo kakhulukazi uma uzama ukwenza into ethize ngokufanele ngoba uzohlangana nabaphikisa nayo mina bantu kulobu busuku ozokhulekelwa ngisho lokhu kube yinkazimulo yenu ngokuqonda kwenu uma ningakulungela ukuza emgqweni omkhuleko ningezi ngoba nifanele nikhumbule ukuthi lesi isikhathi lapho uNkulunkulu ezonithatha khona ezwini lenu futhi nifanele nimthathe ezwini lakhe futhi akwenendaba ukuthi omunye umuntu uthini noma uzizwa kanjani umuzwa wenu awuhlangene ningalutho nako uJesu akazange athi nikuzwile na wathi nikukholiwe na niyabo nifanele nikukholwe nokuphindisa kwenu sekuvele kulondolozekile uJesu Kristu waliphindisa eCalvary futhi akwenendaba ukuthi inkathazo yenu iyini nifanele nikwemukele futhi ngaphambi kokuba likwazi ukukwemukele nifanele nikukholwe ngoba ukukholwa kwesekeleke noma ukuphiliswa kwesekeleke ekukholweni nokukholwa kwesekeleke ezwini manje ningeke nathi uma ngithinta le microphone ngizophiliswa lapho akukho kwesekela kulokho niyabo lokho kusengqondweni yakho kodwa uma kungu isho kanje inkosi ke ningazi ukuthi lokho kuqinisile ngoba wonke amazwi nomhlaba kodlula kepha izwi lakhe lisoze laguqulwa ngakho liqinisile manje nifanele nibe ngabaphikelelayo kunendaba ukuthi udevil uzama kangakanani ukunitshela awu awusalokhu nje uzizwa ukabi nje ningakholwa nelilodwa izwi lakho lapho esikhathini esithize sedlule ngabizelwa eceleni kombhede ngakhishwa emhlanganweni ngase ngibizelwa eceleni kombhede lapho kwakukhona umfana osemncane efa nobaba omdala weza kimi sekube yiminyaka cishe eyishumi nanhlanu edlule ngintakele wayesethi ngeze teneni yami ibulawa yinto esabekayo isifo senhliziyo ngibiza ngikhole ukuthi sibizwa ngolunye uhlobo lwesifo senhliziyo ngiyalibala ukuthi igama lazo yini manje kodwa sasisibi ngempela futhi ngakho ngathi yebo oh ngixolisa kwaqhubekela enhlizweni yakhe kodwa kwakuwuvendle olwalusemzimbeni wakhe kwakuwuvendle futhi lokho kwakungaphambi kokuba sibe nomtshovo ogcatshwayo isolve futhi imali ke umfana wayekabi ngempela futhi ngakho ngenkathi ngiyokhuleka udokotela akangingenisanga wayesethi ngeke ngakungenisa ngase ngithi awu ngangithi angibe neminyaka engamashumi amane kudala ngase ngithi awu ngineminyaka engamashumi amane kudala ngathi ukukholwa kwami kungitshela ukuthi kungilungele ukuba ngiyokhulekela lo mfana wendoda ngoba ifuna ngimkhulekele wathi kodwa buka wathi uyindoda ekaniwe unomntwana wakho qobo uzothwala loluvendle luye kumfana ngase ngithi awu ngingenise ngangakwenza into liqobolwayo udokotela njengoba ngangiqonda waye yikatolika ngathi ngifuna ukukubuza into ethize ukuba bengingumpristu nale ndoda ibikatolika nalo mfana ubefa bungangingenisa ngimnike umgcobo wokugcina wathi lokho kwehlukile lowo ngumpristu ngathi qhabo ngisemqoka kakhulu impela nje kubo njengoba umpristu ubengaba njalo endodeni ibiyikatolika futhi ugcineni wathi kungukuthi uma uzosayina leli phepha ngathi ngizosayina noma yini uyabo ngakho ngiqokisa njengekuklax ngase ngingena lapho bengingaqondile ukusho lokho kanjalo ngithitheleleni niyabo kodwa empeleni okumhlophe nakubo bonke ubuso bami ngase ngingena lapho nomfana wayephansi kakhulu waze wacishe waba ngongaphefumuliyo futhi wayekade qulekile cishe izinsuku ezimbili futhi angiwuqondi umuthi nocwaningo oluningi lwesayensi olukhulu uNkulunkulu avumele amadoda alwenze odokotela benzela abantu abagulayo kanjalo njalo kodwa kunolunye uhlobo lomshini oqopha ukusebenza kwemisipha enhlizweni into ethize eyayithathiwe inhliziyo yakhe yayishayela phansi kakhulu ngiyakhohlwa nje ukuthi ukushaya kwakuyini yayithi nje ayiphele futhi ngakho mama wayemi lapho ngase ngikhuluma kuye ngakho ngaya ngakwelinye icala lombhede nonesi omncane elingini likazi elincane elihle lona ngiqagele lalilapha ekuqaleni kwamashumi amabili eminyaka mhlawumbe amashumi amabili nanye iminyaka engamashumi amabili nambili kudala lalingunesi owaye namathelene noma wayedingeka anakekele isigulu futhi ngakho ngawelela ngaphesheya kwelinye icala lomphedwe ngase ngiguqa phansi futhi ngavele nje ngikhuleka lulo omncane ngase ngibeka izandla phezu komfana ngathi inkosi Jesu lo baba nomama ungilethe lapho kuba ngikhulekele indodana yabo futhi iyafa futhi nguwe kuphela nkosi ongamsizi.
And I know that you said,
wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo baya kusinda inxusa leso sithembiso kuwe Nkosi Jesu ngenxa yempilo yalomfana. Ngoko shintsho olufikayo nhlobo ngathi ngiyakubonga Nkosi nobaba omdala wasukuma wayesethi Nkosi ngibonga kakhulu kuwe ngibonga njalo ngokuphilisa indodana yami futhi welulekela ngapha nomama wawela ezingalweni zakhe wayesethi babayi ucabange usezosinda manje ngase ngima futhi ngabuka futhi babejabula futhi bethokoza futhi bekhalezinga imbezi umfana wayephansi nje ngakho konke bathi ho kuyamangalisa nenesomncane waqala wangibuka wathi ngikholwa ukuthi niziqonda ngokungesikho iziyalo zikadokotela wathi ngikholwa ukuthi niqonda ngokungesikho umfana uyafa wo ikhehla lathi qhaba kavu uzophila futhi ngakho wathi bomnumzane wathi ngithokozela noma ubani onokukholwa okunjengalokho kodwa wathi ungahleka kanjani futhi uqhubeke kanjalo wathi futhi uyabona ukuthi akukho mehluko kumfana wayesethi umfana uzofa wathi angeke aphila awu asiboni ukuthi uphile kanjani lesi sikhathi eside kangaka wathi akukaze kwaziwe phakathi kwabantu abagulayo noma isayense njalo ukuthi umuntu owake waba phansi kangako inhliziyo ishaya kanjalo uhlobo oluthize lomshini oqopha ukusebenza kwemisipha yenhliziyo into ethize oke aphinde abuye futhi ngisoze kalikhohle lelo khehla beke izandla zalo phezu kwehlombe lakhe njengobaba nje endodakazini lathi buka mntanami othandekayo lathi lo mshini oqopha ukusebenza kwemisipha yenhliziyo yilokho wena okubukayo yilokho oqeqeshelwe ukubuka futhi yilokho kuphela wazi ngakho yilo mshini oqopha ukusebenza kwemisipha yenhliziyo kodwa lathi mina ngibuka isithembiso sobuNkulunkulu niyabo mfana useganiwe futhi nabantwana abathathu manje buya ngokuthi bukani akazange yabena bongcono izinsuku ezimbili noma izintathu kodwa emva kwesikhathi shana yinto yokuqala niyazi nangiphuma ngokuwo wayeseya ekhaya uyisithunge senkolo eNingizimu Afrika manje nabantwana abathathu manje niyaboka yakhombisa nje ufanele ube ngophikelelayo lokho akuzange kulikhathaze lelo khehla lokho kwakuxazulula njengoba nje ngenkathi lowo wesifazane ethinte ingubo kaJesu Kristu lokho kwakuxazulula yilokho kuphela yena wayengophikelelayo waze wafika lapho kodwa lokho kwakuxazulula ufanele ube ngendlela efanayo ufanele uphikelele nanoma ubani oke wathola noma yini futhi waze wakwazi ukuzuza ngempumelelo noma yini ube ngophikelelayo.
George Washington was persistent.
George Washington wayengophikelelayo eValley Forge onke amathuba laliphikisana naye nesisitha sasingaphesheya komfula kodwa yemva kobusuku bonke esemkhulekweni namasosha asebelike engenazicathulo ezinyaweni zawo cishe elilodwa kwamathathu awo lalinezicathulo futhi awela umfula iValley Forge edabula kuayisi lezinhlamvu ezintathu zohlobo lwesibhamu esidala emaskethi zadabula ebhantshini lakhe kodwa wayenempendulo vela kuNkulunkulu futhi kwakungekho sidingo kuyo ukuba avume ukwehlulwa ayikho into eyayingamvimba ngaleyo nkathi wawuwela ngenxa yokuthi wayengophikelelayo wayezwile kuNkulunkulu futhi yileyo ndlela esifanele sibe ngayo uma uNkulunkulu esho njalo lokho kuyaxazulula.
Noah
wayengonezineke ngempela emva kokuba esezwile kuNkulunkulu ngenkathi yezwe izwi likaNkulunkulu limtshela ukuba akho mkhumbi wawakha kunendaba yokuthi noma ubani omunye wathini ngakho nokuthi noma ubani omunye wayecabangani ngakho uNoah wayengophikelelayo bakahle kuba bathi awu lelo khedla leyo ndaba yemvula kanjalo njalo umfo mdala usanda kuhlala phezulu lapho elakeni isikhathi eside kakhulu kukhona okungalungile ngaye lokho akumisanga ndobo akezwanga azwi ngelakho kuphela nje wezo uNkulunkulu ethi lizokuna yakho mkhumbi futhi wayengophikelelayo ekukwenzeni. Manje uMose wayengophikelelayo impela kuqala ikhwala elibalekayo wayekade efundisiwe futhi wayekwazi ngisho nokufundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha wayesmart kakhulu futhi nokho wehluleka emsebenzini wathatha iminyaka engamashumi amane ukufaka imfundo kuye uFaro ayemnike yona kwathatha uNkulunkulu iminyaka engamashumi amane ukuyikhipha kuye ngaphambi kokuba amsebenzise phandle hlani futhi ngezinye izikhathi sifanele sithole ukuqedwa ngaphambi kokuba sigcwalise izwe futhi manje wayekade eyisehluleki futhi wayekade ebalekile futhi wakanwe yile ntombi enhle ngumEthiopia futhi futhi wayezinzile futhi wayenendodana uGereshomi futhi ezoba yindlalifa ezimvini zikaJerito nayo yonke into wayesakhohlwa kudala kuzwela abantu kodwa kolomsuku esekuyingemuva lokwadule ehamba yedla ngendlela endala etshwelekile yezinyawo wabona isihlahla esivuthayo manje akazange azame ukusihlola isihlahla futhi athi khona ukuthi ngizowela bese ngikha amaxabunga ambalwa bese ngilehlisele endlini yokusebenzela isayenze futhi ngibona ukuthi yini indaba ukuthi angashi aphele futhi ayekade esha lapho ihora kodwa awabonakali esha izihlahla ukuba siqothulwe ukuba wayecabange lokho lalingeke neze likhulume kuye kodwa wasondela phezulu enalokho enhlizeni yakhe ukuthi uzohamba ayothola nephimbo lathi khumule izicathulo zakho ngokuba usemhlabathini ongcwele ngifuna niqaphele kolunye usuku yikwala elibalekayo futhi ngosuku olulandelayo uyishinga ngosuku olulandelayo ndelayo ngenkathi esuke eGibhithe ngenkathi wayekade enayo yonke impi ezandleni zakhe ukukhulula abantu futhi niyazi uma uze iphimbo likaNkulunkulu nikwenze uziphathe ngendlela exakile wenze izinto ngokuxakile ngokuyinqaba nokungejwayelekile manje cabangani nje useneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala manje mhlampe intshebe ilenga yayoshaya okhaleni lakhe mhlawumbe ikhanda lakhe elinempandla licobezela izinwele ezizungeze intamo yakhe futhi nangu usendleleni yakhe ebheke zansi eGibhithe nomkakhe ehleze egibele ubuyuze omncane lengane isenqulwini yakhe induku egogile ezandleni zakhe mehlo ebheke phezulu edumisa uNkulunkulu nje into ebukeka iyinqaba kanje pho bimosena sehlele eGibhithe ukuyolidla ukuhlasela kwendoda eyodwa wawungeke umise wayengophikelelayo kanti na wayelizwile iphimbo likaNkulunkulu lokho kwakwenele kumenza ophikelelayo ikhehla iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala wayezosidla isizwe futhi wakwenza wayelizwile iphimbo likaNkulunkulu uzolidla kanjani ngaleyo nduku esandleni sakhe na yimpi eqeqeshiwe amadoda ayisigidi yemilabho amadoda angaphezu kwesigidi ayenqobe izwe ngalolo suku futhi nakho kuhamba ikhehla iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala inkosikazi ihlezi kumnyuzi nenduku esandleni sakhe edla kuyodla isizwe ngani abantu babeyocabanga ukuthi wayihlanye niyazi uma uzwa iphimbo likaNkulunkulu futhi uzwe izwi likaNkulunkulu uthi ukuhlanya ezweni kodwa uma uzwa iphimbo uyakwazi okwenzayo futhi akukho lutho oluzomiza uMose ngaleyo nkathi wayesendleleni yakhe wayengophikelelayo impela ngisho nangenkathi uFaro wamabangu akhe wayeseyiphonsa phansi induku yase iphenduke inyoka nezanusi zafika futhi zazikwazi ukwenza into efanayo uMose akagijimanga waphuma njengekwala wamalapho wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemthumile kuyendaba ukuthi bangaki abazifanisa nabake bokwenyama uDeveni ayengaba phakamisa wahlala esikudleni sakhe zomsebenzi ngoba wayelizwile iphimbo likaNkulunkulu wavele wahlala nje lapho wayesebhekisisa inyoka ehubuzela futhi emva kwesikashana inyoka yakhe iza nene futhi izidla zonke zazo iyaziqeda kwenzekani kuleyo ziyozinto kunyoka izidlana zayaphi na ucabangisiseni lokho kulungile uDavide emva kokuba wayethembe uNkulunkulu futhi wabona inkosi uNkulunkulu enaye owamsiza ukubulala ibhere ngesandla esisodwa kanjalo nengonyama wayesethola isibindike ukuthi uNkulunkulu wayenaye wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye ngoba uNkulunkulu wayemenzele into ethize uNkulunkulu unenzele into ethize wanisindisa leso isibangalisi esikhulu kunazo zonke ezikhona manje uzelungele ukwenza enye into ethize nesikhathi zafika leso ngekathi uGoliyathi yenze kuqoshwa kwakhe ngani uDavide wathi iqonde ukusho ukuthi nizoyeka lo mfilisti ongazokile ambe lapho futhi eyize izimpi zikaNkulunkulu ophilayo na yini ndaba ngani bafona awu Sawuli wayeyindoda ekwazi kakhulu phakathi kwabo ikhanda namahlombe phezu kwempi yabo nalo Davide wayeyisijuqwanyana umfo omncenyana obukeke bomvana uhlobo oluthi alube umfana njalo omahlo njana aqothile umelusi wezimvu omncane futhi ngakho Sawuli wathi ngiyazincoma isibindi sakho ndodana kodwa khumbula leyo ndoda ayiqawe kwasebusheni bayo futhi wena ulutho kodwa inja wathi kodwa inceku yakho yayigcina izimvu zenceku yakho ngesinye sikati nebere liyangena lazini chata yota ngani la dela nenkosi yali nikele zalenzam wati ngonyama yamba futi wati aisha yanga ilada banzi ngedo imane yami futi ngekati suma ukuba ngipongela ngachata umezo wami ngase ngibamba ngomfwenga ngase ngiyibulala wasethi inkosi uNkulunkulu izomnikele kakhulu kangakanani ke lo mfilisto ngasokile zalenzami amen futi uma uNkulunkulu asindise umphefumulo wakho empilweni yesono angawuthatha kakhulu kangakanani ke lo mdlavuza kabelani uDavide umdadana uSawulu wathi ngiyazincoma izibindi zakho kodwa usizo isilwi kodwa uma ufuna ukuhamba ngizokuqokisa ngakho wakhumula izikhali zakhe wayesemhlomisa ngazo ngani uDavide umdadana nayo yonke leyo PhD neDDD ilengizwe kuye yena ngani wathola ukuthi ivesti kaSawulu yobufundisi ayinelanga indoda kaNkulunkulu ngakho wathi angigaze ngizilike lezi zinto zisusele kimi angihambe ngendlela engifuna kuhamba ngayo engaziyo ukuthi ilungile. Oh, hey, futhi nangu yahamba futhi wayengophikelelayo ukuthi wayezothatha uGoliyathi futhi wakwenza futhi wambulala uGoliyathi. Ngicabanga ngezimvu zakhe uDavide wayelapho indoda ethembeke ngempela esikhundleni sayo somsebenzi nale ngonyama eyayingambulala kalula yangena yasethatha enye yezimvu zikayise yase iphuma futhi wayengena lutho ngempela ukulwa nengonyama ngayo kodwa into ayimane encane yena bafana niyazi kukangaki ngangidingeka ngikhokhele ifastela lesiqephe sincane sesikhumba nomuntu niyazi bese uhlohlele lotwala ngapha bese lujikitshela ke noyimane futhi sasivame ukushaya labo dokotela abayizinyoka ezindala abasuka othangweni nezinto futhi futhi sikujikijele ngalezi zinto imani lokhu kuphela uDavide ayenakho kwakungebe lukhuni nokuthi abulale unogwaja. Kodwa sitshela ukuthi uDavide noma ngabe yini ayenayo esandleni sakhe kwakungekukhulu kakhulu kodwa wayenezibindi futhi wayazi ukuthi lezo kwakuyizimvu zikayise futhi wathunywa nguyise ukunakekela lezi zimvu zazingumthwalo wakhe. Futhi manje wathatha noma yini ayenayo esandleni sakhe wayesephuma ukuyolanda leyo mvu ngokuphikelela ukuthi wayezoyithatha kuleyo ngonyama. Senake nayibone ngonyama ukuthi bukeke kanjani na. Ngizibonile lezi esibiyelweni awu zingamachwane kade bokuze eyodwa emenweni laba bafo ngapha kade bese sibiyelweni nasekuthunjweni uzwa eyodwa ibhonga izwakala kabi uboke uze eyodwa phandle emenweni uyizingela futhi wazi ukuthi iyakuzingela nawe. Manje ke he ingumfo omkhulu uma ibhonga amabhungane izinkawu izimfene nojakalazi yonke into iyama iyinkozi futhi zinika indawo. Kodwa lapho uDavide uhamba nale nto imane encane ukubuyisa leyo mvu futhi wakwenza he bengingayithatha kanjani indikimba kulokho imizuzu embalwa yebo mnumzane. Nizimvu zikaNkulunkulu nani isifo silibambile anginakho ukudingi kakhulu akukho kukho ngisho nento imane kodwa nginezwi ngiyanilandela kulobu busuku ukuba ngilibuyise ngizoniphephisa ngezwi lenkosi. Angazi lutho ngomuthi nangokusika ngemimese nezinto kodwa lokhu ngikuvivinyile ngiyazi leli liqinzile ngakho ngiyanilandela zimvu ukuba ngilibuyisele emadlelweni aluhlaza anomthunzi oyothando lukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu ngisize ngalento imali ncane. Davide wayisongela eminweni yakhe futhi wayenamatshe amadlanu esendleni sakhe yini leyo na i-F-A-I-T-H ukholo ku-J-E-S-U-S uJesu futhi nangweza futhi wabuyisa imvu. Manje ilandlela esiyenzayo kulobu busuku ukuba nokukholwa kuJesu futhi ngokuphikelela sizoma ezwini lakhe elingathintwa futhi sikholwa ukuthi uNkulunkulu uzoligcina izwi lakhe uma lingenjalo khona-ke sonke silahlekile lonke izwi likaNkulunkulu ligcizelelwa ngu-amen ekholweni kunjalo yebo wayengophikelelayo. kali futhi no Samson ngenkathi ehlangana nalawo mafilisti seneke nakucabanga lokho na ngani uSamson bamthwebe isithombe njengendoda namahlombe anjengeminyango yendu yokukhweza izimpahla awu bekungebe ngebe imfihlo ukuthola indoda enjalo ebingaqukule ingonyama futhi idwengule kabili kodwa Samson weyi ngithetheleleni ngalesi sisho ngizokwenza nje sengathi wayeyisiqutshanyana esincane esikhanda linezinwele ezisongene umfana kamama nje omncane izinsonge ezincane ezisasitabane ezisikhombisa zilenga niyabo ini futhi niyakhumbula wayengumuntu obuthakathaka kuze kufike umoya wenkosi phezu kwakhe wayesethatha ingonyama wayeseyidwengula yaba yizicucu unjalo kuqala umoya wenkosi uphezu kwakhe khona-ke wayazi ukuthi wayebi kuphi futhi uma ibandla kuphela belingathola ukugcotshwa licotshwe ngokukholwa kwangempela ngenkathi leyo ngonyama ibhonga ngenkathi uSamson wazamazama kodwa umoya wenkosi ufika phezu kwakhe wayengophikelelayo wathi sengikulungele ukudibana nawe wayidumela leyo ngonyama wayidabula wayeseyiphonsela ngale eceleni wayeseqonda phambili bambiyelela phakathi ngothango ngobunye ubusuku futhi waqukula amasango asegaza wawabeka phezu kwamahlombe akhe wayesenyukela esiqongweni seqo uma nawo heho he indoda enjepho isiqhuntswane sincane kanjalo kodwa into yakho ngokuthi umoya wenkosi wokuphezu kwakhe wayenjalo yilokho okwenza umehluko manje-ke ngolunye isuku wayekakwe ngamafilisti ayinkulungwane futhi nango wayelapho kwakungekho nto ayenayo ngakho wacosha umhlathi womnyuzi mhlampe wase kungamashumi amane wafa noma ngaphezulu futhi kwakuyithambo elomile selilidala ngempela nalawo mafilisti ayefake izigqoko ezizivikele namabhanti abawabiza ngesivatho sensimbi okungukwedlulela okukhulukazi kwensimbi noma ithusi nesiqobo esisivikelo esithi asibe yi-inti ugqinzi wayesecosha lowo mhlathi walowo mnyuzi wayesebulela amafilisti ayinkulungwane seleke nacabanga na thatha lowo mhlathi omdala omile ocoshwe okwadule lapho bese ushaya esinye salezo ziqoko eziyizivikelo ngani lowo mhlathi ubungaba yizicucu eziyinkulungwane kodwa wamalabo futhi ujabula kulezo ziqoko zensimbi eziyizivikelo wona nemikhonto nje ewashaya ngakwesokudla nesokuncele waze washaya walahla phansi inkulungwane amanye awo asele abalekela phezulu emadwaleni kwakuyini na inqobo nje uma wayesakwazi ukufinyelela ngemuva labo bese eyawezwa lowo magode isikhombisa leso kwakuyisivumelwane sikankulunkulu kwakungekho kuzomkhathaza inqobo nje uma wayenaleso sithembiso sesivumelwano futhi akukho kungakhathaza ibandla likankulunkulu ophilayo inqobo nje uma singawuza lowo moya ongcwele isivumelwano sezilikankulunkulu ezinhlizweni zethu isibuzise sepentekosti ngokuba imisebenzi engiyenzayo mina nani niyaku yenza ukuphila okukimi kuyabakini njengalokhu ubaba engithumile kanjalo ngiyanithuma nina ubaba owamthuma ungena kuye uJesu othuma umuntu ungena kumuntu akusuye umuntu uJesu kwakungesuye uJesu kwakunguNkulunkulu njengalokhu ubaba engithumile kanjalo ngiyanithuma nina bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleliswele kwesikhathi ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza kuseyizikhashane izo lingabe lisangibona nokho liyongibona nina ikholwa ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu ngoba nje uma ngingamuza lowo moya kaNkulunkulu ngapha ikhona into ezokwenzeka ngingabona abantu abayowukholwa abayobonisa izindumizo nenkazimulo kaNkulunkulu njalo uma ubuka inyanga akusiyo inyanga ekhanyayo yilanga elikhanya enyangeni ukuba bengingathi nyanga yini ekwenza ukhanye na ithi akusibe ngikhanyayo yinto ethize khanya kimi ngifanele ngigcine ukukhanya kuhamba ekungabi khoneni kwelanga nebandla lisifanekiso senyanga sifanele ukubonisa kukhanya ngenkathi kusengukungabibikho kwendodana kaNkulunkulu ngoba singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ukukhanya okungaphansana futhi inqobo nje uma singayibona leyo nyanga ibonisa uhlobo olufanayo lokukhanya okwenziwe yilanga wo akusibo abantu kuNkulunkulu kubantu ngangivame ngangingumkabi wezinyamazane iminyaka eminingana ngiyazithanda izilwane futhi ngiyathanda ukuzinakekela ngakho ngangiyisikhulu sezemvelo iminyaka eyisikhombisa ngangivame ukudlula ngasesiphethweni sidala lezo kwakuyisiphethu esedlula zonke ngake ngaphuza kuso ngangisithanda njalo ngoba sasijabulisa kakhulu njalo siphuphuma ngase ngicabanga he ngiyacambalala bese ngiphuza ngolunyiso ngacabanga siphethe sincane yini kwezojabule kangaka na ngabe yingenxa yokuthi onokwatsha baphuza kuwe na ukuba sasingakhuluma sasiyothi qhabo lokho akusikho okungenze ngiphuphume bese ngithi mhlawumbe nyamazana idiye iphuza kuwe kanye ngasikhathi qhabo lokho akusikho okungenze ngiphuphume awu ngithi siphethiwe sincane mhlawumbe yingenxa yokuthi ngiphuza kuwe cishe kanye ngenyanga sithi qhabo lokho akusikho ngithi awu yini kwenza uphuphume kanjalo kwasesonke isikhathi na uma sasingakhuluma sasingathi akusimi engiphuphumayo kuyinto ethize emva kwami engeze ngiphuphume iyaphuphuma futhi ungayondlela umoya ongcwele ekholweni unento ethize emva kwakho ungeke uphushe udabule uyakunakekela yiwo wenza kuphuphuma into ethize phakathi kwakho njengoba ujesu atshela usifazane mjonjeni imithombo yamanzi iphumele ekuphileni okungcwele phakade izishisisi zamanzi ezijwayelekile zifutha phezulu nje izijabulo zikankulunkulu ngomphefumulo wakho ngaso sonke isikhathi futhi inqobo nje uma ibandla belingezwa lokho ngakubo yini o yini oyesabayo uyabo Samsona akesabanga wayephikelele konke ayenakho kwakungu ngumhlathi omnyuzi kodwa wayephikelele ngoba wayazi ukuthi amagoda akhe ayesalenga lapho udokotela kungathi ukuba wakutshela alike ithuba kuwe lokuba usile uyafa unomdavuza kodwa incobo nje uma ungahlala lapha futhi uzwe ukuvuka kukajesu kristu okuyinkazimulo kwenza mehluko muni ukuthi udokotela uthini manje kwenza mehluko muni na niyabo phikelela bekuthokozela uma engudokotela kahle ubekutshela ukuthi ufune usinde lokho yilokho afuna ukwenze futhi ufanele ukwenze ukuba ube nokukholwa ufanele ube ngophikelelayo ujohane wayeqiniseke kakhulu ukuthi uyobona izibonakaliso silungile wayazi ukuthi unkulunkulu wamtshela ukuthi uyokwazi ukuthi umesiya ongubani wayengophikelelayo kakhulu futhi omunye umuntu angahle ukuba wathi awu awukucabangi ukuthi lona nguye na wathi ngiyomazi uma efika wayeqinisekile kakhulu ukuthi wathi leli yudlu likankulunkulu elisusa isono sezwe wayazi ukuthi kwakuyikho wafakaza kukho ngabona umoya kaNkulunkulu wehla uvele ezulwini phezu kwakhe njengejuba futhi ngiyazi leyo yindodana kaNkulunkulu kuba nokuphikelela oh besingaqhubeka siqhubeke ngabalengizwe lena isifazane omncane wengumgreki ovela ezweni laseSirofenike futhi sithola ukuthi ufanele ukuthi weza ngezindumiso nenkazimulo yenkosi uJesu ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuze izwi likaNkulunkulu weza futhi ngenkathi yezwa niyazi ukukholwa kuthola imithombo abanye abangayiboni manje uma ungenakho ukukholwa awu manje ke asikho isidingo sokuzama ukukukhombisa wena ngoba ukukholwa kungakubona ukukholwa kungubinseka ngezinto ezitshenjwayo kuyiqiniswa ngezinto ezingabonwayo ukukholwa kubona abantu abayizimpuputhe abangakuboniyo ukukholwa ngumuzwa wesithupha imizwa emihlanu ilungile inqobo nje uma ingaphikisani nowesithupha kodwa umuzwa wesithupha ungukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo awuboni unambithe uthinte uhokele noma uzwe kodwa nokho uyakwazi ukukholwa kukutshela kanjalo futhi kuqiniseke kakhulu ukuthi kuyikho ngempela ukuthi kuza kuwe ukuqiniseka hayi nje ukucabangela kuyinto nayo nibona abantu beza emsamo bathi mfuthi Branham nginakho konke ukukhona awu wenzani phezulu lapho pho niyabo anginakho futhi kodwa lapho uma unakho uma noma yini ube nezinto ukuba zenzeke uvele nje wazi ukuthi ibizokwenzeka nokho ubungazi ukuthi ibizoba kanjani kodwa ibizokwenzeka lokho ngokukholwa lokho ngokukholwa kwangempela kuzokwenzeka-ke uma wazi ukuthi izokwenzeka manje ukukholwa kuthola umthombo abanye abangawuboni izilakhe liyinkemba ibhayibheli lasho njalo kumaheberesine 12 ukuthi liyinkemba kodwa kuthatha ingalo yokukholwa ukugadla ngaleyo nkemba ukukholwa kuphela okungakwenza kubambe inkemba Waye nezithiyo ziningi lona sifazana mncane manje wayine ndodakazi eyayi yayine sithuthwane futhi yayimbi kabi kabi futhi wayezwile ukuthi Jesu wasiphilisa sithuthwane manje ukukholwa kuvela ngokuzwa nalowo kwakungumntana nakhe lapho wayephokophele ukufinyelela izantsi ndawo ndawo futhi ezwe uJesu kule manje wayine zithiyo ziningi eziningi nje yezithiyo eziningi kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenasi thiyo ngoba busika abantu kunezinqwaba zezithiyo uma ingqondo yakho inezinqwaba zezithiyo kodwa ukukholwa kwakho akukho kungama endleleni yakho ukukholwa akwazi izithiyo ake sicabange nje ngezinye zezinto ezingahle ukuba zazenzeke kulona wesifazane mncane bangahle ukuba basho kuye ukuthi ungumgreke ngabanye amazwi ihlelo lakho aliwuxhasi lowo mhlangano ezizansi lapho unelungelo lokwehlela lapho awu kuba lokho kwakukade kusengqondweni yakhe wayengeke ahlale isikhathi eside kakhulu empeleni yena ujeke wawuyovele nje ucwale swi futhi wayeyosuka kodwa siyathola lokho akumisanga noma ngabe wayengumgreki noma xa wayenokukholwa yelokho kuphela ayekudinga kwakungukukholwa manje omunye ngahle ukuba weza kuye wayesethi awu izinsuku zezimangaliso selwedlule yikho into enjalo labo bantu bayisikejane nje se sezinhlanye kodwa wayesalokhu engophikelelayo wayezohamba noma kanjani esicabange komunye abanye babo ngahle kuba bathi awu uyazi uthini indoda yakho iyindoda edumile lapha emzini futhi uma ubungebanjwa ezansi lapho nalelo qembu awu indoda yakho kephela izokushiya kodwa wayesalokhu engophikelelayo wayenokukholwa futhi wayenezidingo sokukusebenzisa Bake babo bangahle ukuba bathi ngani ukuba ubungehlela emzaleni wamakhadi kube noma yilubu hlobo lokuzini bazisa oya kulo abantu bazokuhleka wayesa lokho engophikelelayo bese kuthi ke leyo nto endala ngahle ukuba yeza kuye uyazi umelusi uzokukhipha ebandleni uma wehlela labo futhi uzicubanise entweni enjalo kodwa lokho kumisanga wayesa lokho engophikelelayo wayehamba noma kanjani kanti na wayeshaya ukukholwa ukukholwa uzokwenza ngikatshela ukuthi abake bacabangani kukhola kuyakwenza emgcineni wenza indlela yakhe wadebula kuzo zonke lezi zibambezelo futhi wafika kujesu manje kubonela sengathi yonke inkathazo yakhe yase iphelile wafika kujesu kodwa yayingaphelile yayiqala nje abantu abaningi bangathi awu uma ngazi ujesu yebo siya kubona lokho njalo ebusuku yabo ufika ngo nathi ubusuku ngabunye azifakazise ukuthi kulapha kodwa sizalokhu sibuya ngobusuku obulandelayo nazo zonke izinkathazo zethu futhi yabo kunjalo na manje lokho kunjalo wafika kujesu mhlawumbe uzo uma wayengenalo lolo hlobo lokukholwa indumaze yokuqala emva kokuthola ujesu ngani wayeyo ayeyoqhuma futhi abuyele muva kodwa niyabo ukukholwa akuyi kukwenza lokho ukukholwa akuyi kukudedela ukukholwa kungokuphikelelayo kubambelela ngqo manje bekusizane wayenakho konke ukwethemba nokukholwa kulo muntu manje ukuba wayekade ebhuqa nje noma nje ethi ngiyedla futhi ngikunike isivivinyo zobona ukuthi uzothini uma esho ukuthi izokuphambene nezivumo kodwa zethu sizovele sishiye nje ilokho kuphela kodwa ufikela ukuzothola ukuthize futhi wayephokophelele ukuhlala lapho waze wakuthola nakho lapho elikhona ilowo muntu ke njengendlovukazi yaseningizimu esasho mayela ngayo ngobuye busuku Abelani ngegathe fiya kuJesu esikundleni sokubathole ukwemukelwa wathola ukwaliwa manje uma ucabangani kabantu namuhla ababeyofika kuleyo ndawana futhi baphathwe kanjalo na uJesu wamtshela ngokukhulu kusheshe emva kokuba esedlule kuzo zonke lezi zivimbelo futhi ekugcineni Wathi ufika kuye uthi wakhijimela phezulu kuye ukukhuleka kuye wayesathi wena ndodana kaDavid ngiyawukele ndodakazi yabi khwele kabi udevele ngokunhlobonhlobo futhi ngazile ukuthi wena ungumphilisi omkhulu futhi ngiza ukucela wena ukuba ungisize waveleka kakamnaka nje wambuka wasuka wahamba oh hey wayemkhudlwana kunePentecost yethu yesibodeni he babeyojikisa ikhala labo futhi babuyela muva bathi ngidingekile ukuba ngeze lokho kodwa hayi lowo wesifazane wayenokukhola wahlala khona lapho ngqo manje wamlandela futhi nkosi ngingebe nakho na futhi wayengacabangi ngokuthi wayezodlula kukuphi, wayengacabangi ngokuthi wayezodingeka endlule kukuphi. Into kuphela ayeyazi wakholwa ukuthi ukuba wayengamthola ukuba asho njalo, yilokho kuphela edinga ukukwazi. Uma wayengasho njalo, wayazi ukuthi kwakusebenza kwabanye, kungani kungesebenze kokwakhe na? Lwela lonke intshi lendlela uNkulunkulu ezathi eGibhithe unikele iPalestine kumaJuda, kodwa alwa lonke intshi lendlela. UNkulunkulu watshela uJoshua, ndawo zonke amathe izinyawo zakho waphumula khona, leyo nginibe yona izinyathelo zazisho kunqoba iva futhi kude njengangokuthi ungagwela ukungena embusweni kaNkulunkulu. Uma nje ufuna ukugwela esiqeshini esincane futhi uthi aw, ngikholwa ukuthi ngingahle ngingayi esogweni, kodwa ngikholwa ukuthi ngizosindiswa ekupheleleni uma ngijoyile ibandla, awukabi nawo umhlabathi omningi kwamanje, kodwa zonke izithembiso ephephelini zike zakho, kodwa uzodingeka ulwe nabo bonke ogadi bakadeveli baqhele kuzo ngenkemba esikehla kwazombili futhi usibize ngokuthi sike sakho. Yiba ngophikelelayo uhamba uyongela ngqo kuzo, manje wafikelela kuye ngqo phezulu, yena impela uNkulunkulu uqobo lwakhe, futhi akamnekanga futhi wagijima emva kwakhe ekhala. Wayengophikelelayo, Nkosi ngisize, washo wakhuleka kuye wathi ngisize. Lalelani kulokho kukhuzwa, ngijunyiwe esizweni sakini. Oh hey, manje ke inqaba yabo yayiyo sukuma ithi aw, ngitakele akajunyanga kithi lemvuselela injalo, ngitakele ngizomuka. Niyabo uJesu wayazi ukuthi wayenalolo hlobo lokukholwa, niyabo. Nenye into ayisho, isizwe sakini kuphela sizikajalo sezinja. Hey, ungakhulumi kanjalo kubapentekostali esibotheni. Wow, usho lokho athi awu, ngizovele ngisishiye lesi sikejane futhi ngiyojoyina i-assemblies. Ne-assemblies ikusho kimi ngizoya kwamanye namanye namanye, yabo. Kodwa hayi nowesifazane wayenokukholwa, wathi okwakho angithunywanga kuwe, angithunywanga esizweni sakini, futhi nangaphandle kwalokho anilutho. Kodwa isikejane sezinja akukuhle kimi ukuthethe isikho sabantwana lapha futhi ngiziphonse kinina sigejane sezinja. Oh he, lokho akukumisi ukukholwa. Ukukholwa kulokhu kulapho kuveshi nje njengoba kwakulokhu kunjalo. Kuvumani ukukholwa na iqiniso, wathi lelo iqiniso Nkosi. Oh he, uyabona ukuthi ungathola kuncane kangakanani, hayi ukuthi ungathola kukhulu kangakanani. Ukukhola kukwenza ube mncane. Qaphelani, wayeselokhu enokuba nesineke, nokho wayengamnaki, akamnakanga, futhi ekugcineni wangena endleleni yakhe futhi akakwazanga ukumzungeza. Wayesemtshela-ke wathi, angithunyanga kuwe nesakini esizweni sakini, nesizwe sakini asilutho kuphela sikejane sezinja, futhi angizukuthatha isikho sabantwana. Kulungile kimi kuthatha isikho sabantwana ukuphilisa kuleli qembu, futhi ngikunikele kini zinja. Wayesethi lelo iqiniso Nkosi, kukhola njalo kuyovuma ukuthi izwi liyiqiniso. Amen. Niyabo, uma unekukholwa kwangempela nebhayibheli likutshela ukuthi wenza okungalungile, uyovuma ukuthi awulungile, awuyi kusho ukuthi manje ume kancane lapha ngingowe abo qabo, lokho akusikho kukholwa. Uma izwi likusho ukuthi ilapho oqinise khona noma ongaqinisile khona, kungezwi kunjalo. Manje washo qabo mnumzane, lokho akakholwanga nje ukuthi wayengama kulokho, ngakho asuke ahambe. Wayesethi iqiniso Nkosi, asilutho kodwa izinja, kodwa ngicela kuphela ukuthi bengingathola nje enye yemvuthuluka ewetafuleni leNkosi. Wayezingela imvuthuluka, kucabangeni nje lokho. Namhlanje kuphakathi kokuthi sithole wonke ulovu noma sizukuthatha lutho hlobo, yabo, sifanele sibe yikho konke kwa awo, kungenjalo asithathi noma yini. Wayesalokhu engophikelelayo waqonda phambili, wayengezise sitshalo esikhulele engatshaneni yezitshalo esasidinga sitatoze futhi sifuthe sonke ukuvimbela imihlwa. Qabo mnumzane, wayengesuye owalokho kupasteliwe njengokudla kusanhlamvu kwesiboteni kwanamhlanje abazibiza ngamaKristu. Ngenkathi izwi likaNkulunkulu likusho futhi wakukholwa, wakubona kuqinisekiswa, wayeselungele ukukulandela kungakhathalekile ukuthi ubani wayithini. Ngisho noKristu uqobo lwakhe akakwazanga ukumisa, kwenze njalo kukukholwa. Oh, lokho kuvuma izwi lingeliqinisile, wayezingela imvuthuluka. Kumlando engakazazi bani izimangaliso uphuma ehlelweni elalingakholela ezimangalisweni yena ekholwa wadingeka aphume ehlelweni elathi ikho into ekuthiwa izimangaliso wayengowezizwe wayengakaza sibona izimangaliso empilweni yakhe kodwa nokho nxa ukukhole kubamba unkulunkulu lapho yabo wayengakaza sibone kodwa wayezwile ngaso uma ungakhole ukuthi zikhona izimangaliso funda ibhayibheli nezithembiso zazo kithi namhlanje ukukholwa kwabambelela wayeyinto efana nezifebe urahabi ngenkathi ezwa ngezinhloli wayengafuni ukubona ujoshua futhi abone indlela ayegqoke ngayo nokuthi hloboluni lwebutho ayeyilo wathi ngizwile ukuthi unkulunkulu nani ngikuzwile okwenziwe ngunkulunkulu futhi wayefuna insindiso futhi wayithola kunjalo ngoba wayengophikelelayo futhi wathi ngizonifihla ngizokwenza noma yini kodwa into eyodwa engifuna niyifunge kimi ukuthi ngizosindiswa ngalesi sikhathi ohe yilowo umqondo lana nosifazane bandla wayefana wayefuna wayazi ukuthi wayezokuthola kwakungekho kungabaza indaba ukuthi wayezodingeka akhwele edlule kuphi wayezokuthola noma kanjani ngakujesu akakwazangi ngokumbizela muva ngokumbiza ngowesizwe singafanele imbiza kenja kwakungalungile ukuthatha izinkwa zabantwana futhi siphiwe izinja nokunye kanjalo kodwa noma kunjalo waqhubeka ngqo emva kwakho noma kanjani ngoba wayengophikelelayo wayenezidingo indodakazi yakhe yayifa abanye babekade bephilisiwe ngakho kungani indodakazi yakhe yayingephiliswe na naloko kwakungunkulunkulu wokudaliweyo ujesu wathi ngenxa yelilizwe udevel usukile indodakazi zini yakho ohe wayenokusondela ukukahle eziphiweni sikaNkulunkulu yazi yini ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ngezinye izikhathi nje uwenza izinto ngendlela ehlukile ukuthola nje ukuthi abantu bazokwenzani na manje uphezulu kwekhanda lakho awukakuboni futhi awukakukapheli kodwa ngenze into nje manje ukwenza into ethize nalokho ungisize kakhulu futhi ngikubhekisisile kusebenza yabo usho izinto ushintsha izibo sakho sokuziphatha ushintsha iphimbo lakho ushintsha ngezinye izikhathi intshumayelo yakho ubhekisisa futhi ubona izinto ezithize bese ubhekisisa bese ubona ukuthi kusebenza kanjani ngoba umuqo omkhuleko ulungiselele ukwenyuka bekungangcono ukuba lokho kungabi phakathi kwenu niyabo ukubona kwenzeka nje bese ke uzishintsha wena bese ubuyela ndawo futhi niyabo uNkulunkulu wenza yona leyo nto impela usayenza ngoba wayenokusondela kukahle esiphiweni sikaNkulunkulu futhi ikhumbulani wayengowokuqala owezizwe uNkulunkulu ake yenze isimangaliso kuye wayengowezizwe wokuqala ukukholwa kuvuma yizwi ukuthi iliqiniso nalokho ngokuhlonipha kokuzithoba ukuhlonipha kokuzithoba impela nalokho yilokho nokuba nesineke futhi yilokho ke uMatha ngenkathi yehlangabeza uJesu manje uma kukhona noma ubani owayenelungelo lokugxeka kwakuyoba kuMatha ngoba wayethumele kuJesu kuba eze azokhulekela umfo wabo ngenkathi wayesesimweni esinzima efa noJesu babe sheyibandla babephume enhlanganweni yendala efile ababekuye futhi babelandela inkosi uJesu bemkholo ukuthi ungumesiya ogcotshiweyo kwase kuthi ke umngani wakhe impela uLazaro akhuphuka naye futhi babekade bexoshiwe ebandleni labo nasemphakathini umngani wakhe impela akhuphuka naye wayelele egula eseseduze kokufa udokotela wayengesana kumenzela lutho oluhle futhi wamthumela kuJesu noJesu wavele nje kalula akangakunaka ukuthumela kwakhe futhi waya komunye umuzi futhi wenza into efanayo lapho bathumela futhi wavele nje akangakunaka aga futhi waqhubeka basokuthi ke hemba kokuba uLazarus efile futhi wayesenezinsuku ezine embelwe buso bakhe base buvele buwele phakathi ngalezo sikhathi lelozi lishisayo ikhala liwa kuqala njengoba ngitshelwa futhi mhlambe inyama yakhe yase ivele iwele phakathi ngoba hemba kwamahora akamashumi ayisikhombisa nambili ukubola kungena emzimbeni futhi ngakho siyathola ngifanele ngimpela indoda ezinsukile zimbalo ngolesithathu futhi ife ngolesithathu lwedlule futhi ba bavele bayekiyela nje futhi nje belinde labo ukuba mina ngifike kuzoshumayela umngcobo wayo mhlawumbe ababange besakwazi ukuyihlelisa isikhathi eside ngoba ubuso bayo bebuzowela phakathi niyabo futhi yilokho okwakwenzeka kuLazaro wayesevelefile wasekuthi ke hemva kokuba esefile futhi wase kuphela konke manje-ke nakho kufika uJesu engena ngesinyelela emzini ngakho-ke bazi ukuthi babezothola ukugxekwa ngoba mhlampe wayesevele egxekiwe utomata wayekade libele ngempela kubonakala kanjalo mayelana nokulungisa indawo ukuba uJesu alale indawo yakhe ukuba adle kanjalo njalo futhi wacela ngisho uJesu ngesinye isikhathi ukuba enze udade wabo eze amsize kodwa phansi enhliziyweni yakhe ukukholwa kwashaya ngenkathi umariya esahlezi ethule ekhala futhi engenzi lutho ngakho futhi wadela umata uphuma ngesinyelela uphuma endlini wayesehla ngomuzi ungabazeke wahlangana nabanye emgwaqeni bathi uphi lo mphilisi ngokukankulunkulu ebeni naye ngapha na usenjani Lazaro manje na wadlula ngqo ngakubo wafika lapho ayekhona ezizalo ukuthi wayenjani ugijimela phezulu kuye wayenelungelo lokumthethisa wayenelungelo lokumtshela ethi manje uzaka ngani ngekathi ngikubiza na ukuba lokho kwakukade kuyipentecostali yanamhlanje noma ibaptist noma ipresbyterian babeyoshintsha amabandla ngokukhulu kushesha niyabo impela uzaka ngani ngekathi sikubiza na wayenelungelo lokukwenza kubonakala kanjalo kodwa wayengenalo ilungelo lokukwenza njengoba ngishile ebusukwini bayizolo awunamcabango ngomcabango wakhe niyabo akwenzayo intando yakho mayenziwe khulekani kanje akasuye umfana womsebenzi wokuthunywa ngunkulunkulu qabelani umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe futhi ngenkathi esefika kuye wasondela kuye ngendlela efanele wathi umnika isiqu sakhe esifanele Nkosi, hayi kumthethisa kodwa Nkosi, uma ubukhona umnewethu ngake ngafanga. Oh hey, sengiyambona donsa wakhe umncane, umzimba okhathele ewuhlanganisa futhi wathi uma ubukhona umnewethu ngake ngafanga. Kepha nakalokhu nokuba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. Yebo wayazi ukuthi uNkulunkulu okudaliweyo wayeyini wayazi ukuthi wayengumesiya ocotshiweyo wasondela kuye kahle ngamadolo akhe wathi Nkosi uma ubukhona umnewethu nga engafanga kepha nakalokhu nokuba yini ongawucela uNkulunkulu uNkulunkulu uza kukunika khona ukuba kuphela besingacabanga lokho nakalokhu Nkosi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu uNkulunkulu uza kukunika khona
I am the resurrection and life.
What do you mean? Akekho omunye umuntu owayengake asho lokho. Mina ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa ophila. Nalowo ophila okholwa yimi kasoze afa laphakade. Uyakholwa yilokhu na?
She said, Yeah, Lord.
Wathi yebo Nkosi ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ebiza kuza ezweni. Wathi nimbelephi na? Ngakikhuluma kwesifazane kungekudala futhi wathi kimi wathi ngingi ngiyathanda ukukuzo khuluma futhi Branham kodwa wathi linye nje iphutha onalo ngathi ngiyabonga iphutha elilodwa nje ngathi yini leyo na wathi uqosha kakhulu kwejesu engonoku uNkulunkulu ngathi ngithemba ukuthi ilelo kuphela angalithola kimi ngasho uqosha kakhulu kwejesu engonoku uNkulunkulu wathi wayengezuye obunobu uNkulunkulu ngathi oh yebo wayengonobu uNkulunkulu wathi awu umenze uNkulunkulu ngathi kuphakathi kokuthi wayengunkulunkulu noma umdukisi omkhulu kunabo bonke izwe lake laba naye niyabo ngase ngithi wayengunkulunkulu wathi wayengumuntu nje wayengeke aba ngunkulunkulu ngathi wayenguye wayengunkulunkulu nomuntu kangikanye wayesethi uthe uyalikholwa ibhayibheli ngathi yebo ma'am uyalikholwa wayesethi uma ngifakazisa kuwe ngebhayibheli lakho qoba ukuthi wayengezuye onobunkulunkulu ngokakwemukela na ngathi phela uma ibhayibheli lathi wayengezuye kodwa ngathi angikholwa ukuthi kusebhayibhelini wathi ukuthi wanongcwele isahluko seshumnanye ibhayibheli lathi ngenkathi ujesu ehlela ethuneni likalazaro ibhayibheli lathi wakala izinkembezi wayesethi uma akala izinkembezi wayengebe ngonobunkulunkulu futhi ekhala izinkembezi ngathi awu nenekazi lokho ngeke kusukume ngathi ngifuna ukukutshela ngathi lokho kuzace kwedlule esobhe lenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawe yindlala ngathi ngoba lokho ngeke kwabambelela ebhayibhelini Ngati buka wehlela thuleni nebo futhi wama phambwa ju wazethi waqandiza mzimba wako mncane wazethi Lazaro boom ngathi kuba wengumuntu ekhala kodwa ngekathi ebiza lo muntu aphume ethuleni ukwaze kwizinsuku ezine efile nomphefumulo wakhe uhambe izinsuku ezine ndawo ndawo angazi ukuthi wawukuphi kanjalo nawe awazi ngakebeleni wambiza wabuye ukubona wakuyazi inkosi yakho mphefumulo wawumazi umdali wawo nomuntu wayekade zefile wama ngezinyawo zakhe wabuye waphila futhi emfako kube sefezinsuku ezini lo wayengaphezu komuntu lo kwakungunkulunkulu kwakungumuntu kekathi yehle vele ntebeni ngaloko busuku futhi wayelambile waqalaza yonke ndawo phezu komkhiwane ukuba thole into ejizi yazoyidla wayengumuntu kekathi elambile kodwa kekathi ethathe amabhesikidi amahlanu nezinhlazi ezimbili futhi waba izinkulungwane ezinhlanu lokho wayengaphezu komuntu wayengumuntu kekathi elele ngaphandle kwikemuva laleso sikepe ngaloko busuku lapho odevela abayizinkulungwane eziyishumi baselwandle befunga ukuthi babezomminzisa Lezo zikepe zidadlana kulezo ziphepho njengesivalo sebhodlela phandle labo ndawo ndawo sintanta phansi phezulu kanjalo wayengumuntu kekathelele wayekathele wakuphumile amandla kuye kodwa kekathi ebeke unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudonsa useni wesikepe wayesebheka phezulu wayesathi thule uthi du nemimboya namakakazi kwamlalela lowo wayengaphezu komuntu lowo wayengunkulunkulu kukristu ebuyisana nezwe wayengumuntu kekatheva ezimpambanweni ekhalela eziyawo kunjalo kodwa wayengunkulunkulu ekuseni kephasika ngekathi ephula uphawu wayesethuneni wavuka futhi wanyukela phezulu yewomnumzane uphila njalo njalo kwenza izinxuselo wonke wesilisa nowesifazane oke waba nokubaluleka kuncanyana waye kukhola lokho yewomnumzane ngiyeliza lalamuti laphakade niyakukhola lokhu na yewomnumzane mkhulu nje khona lapha phakathi kwethu kulobu busuku njengoba wayenjalo ngalo nkathi niyakukhola lokhu na umphilisi ofanayo kulobu busuku ayenguye ngaleyo nkathi niyakukhola lokhu na impela angehluleke yiba ngophikelelayo bamba isikhundla sakho kukristu ukuvuma kwakho bambisize ukuvuma kwakho kukristu waye ngophikelelayo futhi wathola ukuvuka komne wabo uzifazane waseshunemi wayengophikelelayo ebukhoneni bukaelija uelija uyedlula wayesembusisa futhi wamtshela ukuthi wayesoba nendodana indodana yayisithi yayibe neminyaka eyishumi nambili ubudala iphandle ensimini ifanele ukuthi yashaywa ukushisa kwelanga lona wesifazane wayebe nomusa kakhulu kuelija wayengowesifazane waseshunemi futhi wavela ezweni laseshunemi futhi uthola ukuthi wathi kumyeni wakhe eyisicebi wathi ngiyabona ukuthi lo muntu odlula lapha ungumuntu ongcwele wathi asimenzele umusa othize wathi asimakhele ikamela elincane ohlangothini lwethu lwendlu lapha uma edlula futhi simbekele umbhede omncane nesitsha samanzi phandle lapho ukuze aziphumulele nomyeni wakhe wathi lokho bekungaba kuhle kakhulu ngakho nenza okuthize kulaba abancinyane nikwenza kimi ujesu washo ngakho wathi watshela inceku yakhe ugehazi wathi hamba umbuze ngingakhuluma nenduna noma ngingamenzelani na wathi qhabo ngihlala phakathi kwabantu bami ngikahle ugehazi ugehazi wathi kodwa akanabantwana wathi hamba umtshele nakho kuvela umbono wathi hamba umtshele ngalesi sikhathi uzobeletha umntwana futhi wakwenza umfana wayesethi akambe neminyaka eyishumi nambili budala owakhe uyise esemdala waye phandle endle ngolusuku kufanele ukuthi waba nokushaywa ukushisa kwelanga kwakuthi akube semini uqala ukukhala ikhandelami wathumela umfana phakathi futhi wacambalala ethangeni likanina waze wafa uka indawo efanele kanje wamkhiphela kulelo kamelo lapho lowo mprofeti ayecambalele khona kulowo mphede nebo wayesethi ncekwini bophela umnyuzi bese uphumela entabeni kameli phezulu lapho ngumphandu ndawo ndawo lapho lo mshumayeli akhe khona kwakunguye owayenamandla okubona umbono wathi ngiyozala le ndodana futhi uma esondele ngokwenele kunkulunkulu uyisithunywa sikankulunkulu sehora futhi ngiyazi uma engangitshela ukuthi kungani uma ngingafinyelela kuye uyongitshela ukuthi unkulunkulu umthethelele umntwana mangenyukele lapho wathi uma nomobani ebingelela ungabingeleli futhi ungami kubeka nje uhambe oh ngiyajale lokho isikhathi esiphuthumayo manje abantu bayafa besingafanele ukuba silokhu sidlale emgwaqeni hambani futhi waye ngophikelelayo futhi elija niyazi uNkulunkulu akabatsheli njalo abaprofeti bakhe yonke into ezokwenzeka wabeka phezulu futhi wambone eza wathi nakho kuza lo mshunemi wayesethi ugcwele usizi kodwa uNkulunkulu ungifihlele khona wathi gijima umhlangabeze futhi wathi usahlezi kahle na indoda yakho isahlezi kahle na indodana yakho isahlezi kahle na ndiyakuthanda lokhu lokho kuphikelela waze wafika ebukhoneni bezithunywa wayesethi sisahlezi kahle
Zidote
yake ikama izandla zayo futhi yehle inyuke kameleni ikhala nengane ilele empedweni ifile kodwa sisahlezi kahle amen ngani na wayesefika emgomweni wakhe wayenze umgomo wakhe ukuphikelela kwakhe ukuba akwazi ukufinyelela kumuntu kaNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu akwazi ukumtshela ukuthi kungani wayeseke ewele ezinyaweni zakhe wayesembula ukuthi kwakwenzekeni manje welulekela ngale wayesethatha udondolo lwakhe wayesethe encukini yakhe thatha lolu futhi uhambe ulubeke phezu kwengane manje ngicabanga ukuthi lapho uPawulu athola kukhona ukubeka amaduku phezu kwabantu niyabo ngoba uElijah wayazi ukuthi yonke into ayeyithintile yayibusisiwe kodwa uma wayengathola isifazane ukuba kukholwa kodwa kukholwa kwesifazane kwakungekho odondolweni kwakungumprofeti niyabo wayesethi kuphila kwenkosi uNkulunkulu nomphefumulo wakhe awufineze niyabo wayefakazile lapho ukuthi wayenokuphila kuphakade wathi nomphefumulo wakho awuvi neze ngikukushiya oh hey hlala nakho nakho-ke yilendlela yokuthola okufunayo njengalolo sifazane waseshunemi njengalolo sifazane wasesirofenike hlala nakho hlala lapho ngqo hlala nqono kristu ubambe kulobu busuku futhi ubambe lapho ungagudluki nje kusasa uma umuntu othize ethi lokho nje yivala izindlebe zakho nje kubo nokukhona Hlala lapho wathi angiyiki ukushiya uElijah wayesethi awu ngikwazi ukumsusa ungcono ngihambe naye ngakho wayesebopha izikalo zakhe wayesesuka ehamba Ukusana ngene kamelweni wayekazi ukuthi uzokwenza njani akazange akhuleke wabele nje wayemuva naphambili phansi phezulu kwiphansi leli waze wezomoya kaNkulunkulu ufika phezu kwakhe wayesihamba ke wayesezilalisa phezu kwengane futhi yathimula ngasikhombisa yase iphila umata wazi uNkulunkulu wayekulowo mprofeti ngempela wayesendodaneni yakhe yabo futhi ingaleso sizathu akwazi ukuba ngophile layo futhi kuba besinezinkulunkwane zeminyaka yesehlakalo elanga lokuthi ubazi ukuthi uNkulunkulu uyazigcina izithembiso zakho bezifanele kanjani ukuba ngabaphikelelayo kulobu busuku lapho singabona khona ubukhona bukaJesu Kristu oh hey futhi sikhanye njengezinkangezi ngiyakubona ngobunye busuku ekhaya kungekudala kwakukhona wesifazane futhi ngangingazi ukuthi wesifazane wayefuna ukukhulekelwa angehlanga futhi ngikhulekela abagulayo ngalobo busuku futhi kwakuminyele kakhulu ngasendaweni nabanye babaphatheli bami bahlezi phakathi athi lapha ndawo kulobu busuku wayelapha futhi ngakugona isifazane vele eCalifornia wayenethumba elingamaphawundi engamashumi amahlanu wayengayi kudokotela futhi manje-ke ngenkathi bemhambisa lase lilikhulu kakhulu ukuba lihlinzwe elikhulu ithumba lamanzi futhi wayephume kude kanje ithumba elikhulukazi futhi babemlethelabo babemlethile abakwazanga ukumletha ngemoto bathi ngeke bamfake enqoleni okunjengayo ukuba bamlethe futhi babemngenisile ngangingakwazi futhi ngavele lega kubeka nje futhi ingakhulumi futhi wathi aw ngabe akuzuku ngenza ukubizela etshare wathi akazi ukuba khulekele yini abagulayo na wathi gabo wathi phuma kumubi umnyango na manje ecabangani nje ukukholwa kwakhe base bethathe usifazane bemambambisa base bemthwala bemjikisa emnyango ongemuva lapho engiphuma khona ngedlulela ekabeleni lokuthi atishele umelusi ngase ngiye emotweni yami usifazane lele lapho wangibamba ngomlenze webhulukwe wayesethi futhi ugranem omkhulu ohe wayephandle kanjalo wathi uma nje uzobeka izandla zakho ngoku phezu kwami uNkulunkulu uzongisindisa futhi ngakwenza lokho futhi cinge nje ezinyangeni ezintathu kusukela ngaleyo nkathi ngangisemhlanganweni futhi nango wayemile ephile nje ngokuphelele phaqa njenganoma yimuphi wesifazane ezweni futhi wamema noma yimuphi utate lapho ukuba aye naye ekameleni futhi yakhumule futhi yabona ukuthi ngabe wabanakho yini ukudlizwa noma cha ngalina wayekophile layo wayephokophelele ukujola kuzele kungaleyo ndlela-ke yebo umnumzane ukukholwa kwabo kwakubambe izwi Nikhaya ngesike sikathi ngenkathi ebizwela phakathi ngenkathi uJehoshaphathi yenze umbimbi no-Ahabi lokho kungenkathi ikholwa nongakholayo exubana futhi wathi babefuna ukuhamba babe nempi babenyukele endaweni ukuyothatha umhlabathi wabo qobo ngokusuka emsukeni wawungowabo wathi kungani lama-Asiriya edla umbila ongowakwa-Israyeli na uJoshua uzinika lowo kunjalo impela ngakho bahamba futhi babe nesikole esikhulu mayela zanzi lapho lonke ikholiji amahlanu amane noma amakhulu amahlanu abo amadoda angamaheberu aqeqeshwe kanye futhi ngakho uJehoshaphathi washo ekumuntu elungile wathi kodwa singabuzi enkosini na wathi ho yebo mhlawumbe kunjalo wahabi niyazi ukuthi wayengumfo njani ngakho wehlela ezansi futhi wathi nginempendulo nginabaprofethi abangamakhulu amane sizobenyusela lapho ngakho behlela ezansi lapho futhi oyede wabo uZedekiya ngikhona ukuthi kwakuyikho wazenzela izimpondo ezimbili ezinkulu zensimbi futhi wenyukela lapho wethi ishoka jaikosi yenyuka lige lakho ishoka jaikosi uye waphusha lawo ma-Asiriya Ayo plam aphume ezweni ngalezi zipondo uJehoshaphathi wagalaza niyazi futhi wathi unayo omunye na omunye na ngikade bofofetha bangabakhulu emane abangabayeperu abaqeqeshiwe esikoleni babemdingelani omunye na sinabangamakhulu emane lonke ikoleji lilapha futhi bonke ngahliziyonye bethi yenyuka inkosi nawe ishe kanje ikosi uJehoshaphathi wathi awu unayo omunye na Wathi ho nginayo omunye ngikahle ngimbuze wathi lo uMikhaya indodana kaImla kodwa wathi ngiyamzada ho impela ya wathi awu akavumelani ngisho namahlela nezinto wathi thina awu fanele labo kunomfoxekile basho ho wathi inkosi imba yingasho njalo hamba umlande ngakho bathi uma omunye wabafo ezansi bathi manje Mikhaya yazi ukhishiwe enhlanganweni awusenanhlanganyelo nabo nhlobo kodwa manje uma nje uzosho into efanayo abayenzayo bahle bakubuyisele ikhadi lakho lenhlanganyelo uma ubuye futhi ungathini nje ukhuluma kumprofethi kanjalo na uMikhaya wathi kuphila kwenkosi uNkulunkulu ngiyesho kuphela lokho akushoyo manje nakho labo khona amen yilokho awu uyazi ukuthi bangakwenzelani na Lokho kunendaba ngizosho kuphela lokho akushoyo wabuyela emuva kuye wathi manje ngivumele ngibe nalobo busuku futhi ngizobona ukuthi inkosi itheni uyabuye ngokuso okulandelayo futhi wathi qhubeka wenyuke yebo mnumzane qhubeka wenyuke kodwa ngibone u-Israyeli njengezimvu ezihlakazekile zingenamelusi kelekelo uZedekiya uyenyuka futhi uthatha izandla zakhe futhi wamugula emlonyeni ngo lo mdingi omgcwele omncane wamhlalisa phansi futhi wathi wayabo umoya kaNkulunkulu ngenkathi uphume kimi na wathi uzobona ngakho wathi uthini ngakho na wathi ngibone umbono izolo busuku ngibone uNkulunkulu ehlezi phezulu endaweni ephakeme futhi kulokhu isihlalo sakhe sobukhosi esikhulu esiphakeme futhi wathi yena bonke wayemzungezile babenomkhandlu ubani esingamthola ukuba ehle futhi akhohlise u-Ahabi kumenyisela lapho ukuba kugcwaliseke kwasho umprofethi u-Elisha na ngingenze njani ngalokhu na futhi wathi umoya wamanga uyenyuka futhi wathi ngizokwehla futhi ngingene kulabo profeti futhi ngibabangela kuba benza manga inkosi yathi nguwo ngakwenza ngoba baqeqeshwa ngokwekholiji niyazi wathi hamba ukwenza lokho kuphela ongakwenza wehlele lapho futhi wakwenza manje wena uthi awu ubani ozokwazi ukuthi yini ebilungile na uMikhaya wayenezwi ungakubuzisa kanjani uNkulunkulu akuqalekisile na
How can you tell people that they can live like this?
Ngabatshela kanjani abantu ukuthi bangaphila kanje futhi benze lezi zinto futhi babe lokhu besabambelele ehlanganyelweni kaJesu Kristu na ngeke ukwenze ufanele usale kabutsha futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele uJesu Kristu ngoku kuthethelela kwezono zenu futhi niyakwemukela iziphiwo zikaMoya Ongcwele ngokuba isithembiso singesabantwana benu nabo abakude ngisho nabaningi iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza kwakuyi lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo awufuni ukuthi into yanana lezo sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo udokotela akakubhalele indlela yokuwenza futhi uyiza lokho kusekhamisi yothize kuwaka futhi akawuqubi ngokuyikho uzosibulala isikoli sakho futhi le ndaba namhlanje izithathele ukuxawulana nayo yonke enye into esikudlenisa lokho buya uNkulunkulu wakho kumele uphethe phela isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo waphakathi wensindiso awukaze ushintshwe futhi ungeshintshwe ukuxawulana nokujoyina isonto lezinto akusoze kwathatha indawo yawo sizofanele sibuye izwi ngezwi indlela elilotshwe ngayo lapho lezo isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo ababewusebenzisa yonke indlela ebhayibhelini bawusebenzisa kwaze kwayofika emkhandlwini waseNayisiya baseke beshintshe isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo leso sizathu sinamalunga amaningi kakhulu afile namhlanje qiniso ufanele uthole isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo osangempela khona ke yazi uma ushaya okuqondiwe lapho uzoshaya okuqondiwe manje ngesene unesabantwana benu nabo abakude ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ungazithatheli noma yini kuwo ungenezeli lutho kuwo uma ubeka kunye kuningi kuwo kubulani isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo siyikhubala lenele nje phakathi lapho ukuthatha isifo senele kubulela kwenele komuthi yesikolini uthi uma unga ufaka ukudinga kakhulu kwekhubalo kuso noma kujizo kunye okungeke kusebenze wenza ubelula kakhulu ngeke usisize isigulu ufaka ukwenzela omningi kakhulu phakathi uyosibulala isigulu ufanele nje ube kahle futhi walobe isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo kwaphakade ngokuba kungokwaso sonke isizukulwane hayi ukuxolana ukujoy yena isonto nazo zonke lezi ezinye izinto wathi bendukani bese libabathize kameli lika Jesu Kristu ukukuthethelela kwezono zenu futhi niyekwemukela iziphiwo zikaBongcwele kuthendiswe kini nabantwana benu bathatha lezo zithako somuthi lokusetshenziswa kwawo futhi bawugcwalisa kwikhawunte kaNkulunkulu enkulu futhi ngenkathi bekwenza ngosukulebele koze baphilisa abagulayo benze konke okufanele kwenziwe ngoba kwakunguNkulunkulu uKristu kubo ulukile uMikhaya wayazi ukuthi lelo kwakuyi lenkosi ngoba kokuyikho iphele lokho iBhayibheli umprofeti wake phela kusho uNkulunkulu wayeyikalekisile leyo ndoda futhi waqalekisa umkayo ngenxa yobubi babo futhi uma bona wayekuqalekisile lamadoda ayenga kwenza kanjani efika ngapha futhi akubusise na naku lapho abathela khona umkhondo wabo izwe like labo empeleni lani kwabona kodwa izwane zabo zazibaxoshile kulo ngakho bacabanga ngoba izwe lalingelabo ukuthi lokho kwakuyikho kuphela babedinge ngapha benako ngabe umnumzane kusemibandeleni ngokoqobo ungaba nako ukuphilisa ngokukaNkulunkulu ungaba nayo insindiso ungaba nawo umbabathizo kamangcwele kodwa lokho kusemibandeleni ukuthi uhlangabezana nemibandela kaNkulunkulu ngaphandle kwalokho akusikho kwamuntu kodwa amakholwa ndoda yathi kimi kunge kudala umfundisi wathi ngekajali uma ubungavuka futhi ube nezitatimende zikadokotela zokuvusa abafileyo lakho konke kuke wathi angikukholwa wathi impela ngeke akusikho kwabangakholwayo kukuba khona kuphela akunikwanga abangakholwayo kuthunyelwe kuphela amakholweni kungokwalokho kuphela okwamakholo hayi abangakholwayo impela bayavuma lapho okungalukile kodwa Mikhaya wayazi ngenkathi ebone umbono wakhe wawulezi likaNkulunkulu ncamashi kodwa-ke wazi ukuthi laliqinisile futhi wayengophikelelayo noma ngabe kwathatha impilo yakhe noma cha wathi uzothola uma konke lokhu sekwenzeka engikushilo kufezeka khona-ke uyokwazi ukuthi likuphi ngelefanayo indoda eyimpuphuthe yayingenakuphikisana nesayensi yabo yezenkolo kodwa yazi ukuthi amehlo ayo lavuleka ngakho yayingophikelelayo ngempela ngakho njengofiliphu nanjengonathaneyeli wesifazane emthonjeni bonke babengabaphikelelayo emva kokuba sebethole uNkulunkulu manje sengivala sizoqala umuqa womkhuleko njengamanje ngomzuzu into ethize nje ifika emqondweni wami njengamanje ukusho kuke kudala ngangisemexico ezansi inkosi yayingithume ezansi edolobheni lasemexico leyo ring enkulu lapho oh abantu babengezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane futhi ngobusuku bakuthangi kwakukade kukhona indoda impuphuthe endala ezemsamo futhi manje kwakungokunye kokubona kwesabeka kakhulu kwakukhona bangakwazi umfowethu Espinosa na niyabona kuna baningi impela awu manje waye ngutolika wami angalitshela lokho futhi kwakukade kunendoda eyimpumputhe eyeyukela emsamo Mexico mdalo impofana ngezomnotho wabo zibalansa kabi kakhulu lapho isibonelo nje mhlawumbe umeselane owakha ngezidini uyohola imali ipeso engaka ngosuku mhlawumbe asithi imali ipeso enhlanu ngosuku angazi ukuthi bekungaba ngakanani nalowo nguPetro futhi wona ungumeselane owakha ngezidini ngakho uhola imali ipeso enhlanu ngosuku kodwa uzofanele asebenze izinsuku ezinhlanu ukuba azithekele ipheya lezicathulo nebo kwezomnotho zabo futhi uthiwani ngophanje omncane ke uJiko omncane uzosebenza phandle lapha futhi ehola kuphela imali ipeso embili ngosuku futhi enabantwana abahlanu ukuba abonde na kodwa bazofanele bonge eyenele yaleyo ukuba bokhele ikhandla likaGrisi yalitshale legolide lesi gidi samadola ngezono zakhe yabo yilokho okwangivuthisayo futhi manje ke ukuba bone benze ukuzihlawulisa kwabesifazane abafile futhi begaqa ngamadolo abo nezinto ezinjalo ngakho ngobunye ubusuku le ndoda endala yeza inqamula umsamo yayingafake izicathulo izinwele zayo zaziyimpunga yayinesiqoko esidala siboshwe ngezintambo yayize inqamula umsamo ngambuka umfo mdala futhi lapha ngangimi nepheya elihle lezicathulo nesude enhle wayeyimpubuthe wayihamba kanje futhi wathi futhi wayelokhu esho ukuthize kusobala angeke ngikhulume amagama ambalwa esipanishi uza ngokunqamula ngalendlela futhi ngafinyelela kuye ngabeka ngacabanga akukho umuntu ozongibona ngakhipha unyawo lwami kanje ukubona ukuthi unyawo lwami uma isicathulo sami sasiyomenela uma sasiyomenela ngangizozinyomula futhi ngimvumele azithathe futhi khona ke unyawo lwakhe lwaluthi ukuba lukhulu kakhulu futhi ngakho ngathi ngathi busiswa babayi futhi ngaphakamisa amahlombe yami ukubona ukuthi ibhanti lami lalingamlingana yini futhi lalingeke limlingane futhi emkhulu kakhulu wayengenayembe wayegqoke nje ibhanti ledala futhi ngacabanga umfobandla omdala mhlawumbe akakazi abe nokudla ukufanele empilweni yakhe amabhuluke yakhe amadala emaningiliki nothuli kuye wonke futhi lapho develi wayemphuphuthekisile ngisho futhi wayelapho ehamba enqamula lapho esho ukuthize futhi ngacabanga uma ubabayi wami wayephilile ubeyocishe ebe neminyaka enganga leyo ndoda indala budala ngacabanga wo nkulunkulu futhi ngayigaxa ufanele ubazwele abantu uma ungabazweli akukho sidingo sokukhuleka awona bubele futhi ngayigaxa ngathi ungakusho lokho umfowethu Espinoza abawuhumusha umkhuleko noma kanjani ngakho ngathi baba sezulwini yawukele ngakibeke izandla zami kuyo kanje yampongeloza gloria de dios lokho kuchaza ukuthi utume kuNkulunkulu niyabo yaqalaza kanjalo nendoda endala yayingabona kahle njengoba nami ngingenza lapho yahamba isuka emsamo sokubulandelayo cishe babene oh cishe impela kusuka lapha kuya eminyango kwakungaba umsamo futhi nje amatshala amadala nezimpahla ezimanikiniki zinqwabelene phezulu lapho ukuba zikhulekelwe futhi lalidliva emvula babengeke bathole futhi bafika lapho ngalokho kusa lapha ngelesishiyagalombili noma lesishiyagalolunye ngqo futhi ngakingeke ngibe lapho kuze kube yilobo busuku cishe elesishiyagalombili noma lesishiyagalolunye ngakho kwakunabantu abaningi kakhulu ngapho kungekho zihlalo nokuhlala phansi njengoba ninazo babencike komunye nomunye bemi lapho kuleyo mvula abesifazane nezinwele zabo zonke zilekela phansi bemanzi belinde nje ukuza izwi lokuphila futhi ujenene Valdivia wayengingelisile ngiqakele nanazi ngaye ngomunye wosomabhizinisi abangamaKristu futhi umprotestani wokuqala owake wangeniswa ngaphansi kokuvikelwa nguhulumeni ujenene Valdivia eMexico ngakho khona-ke ngalobo busuku ngangena bangehliza ngezintambo ngemuva phandle emva kweringi ngehlela kuyo kanje ngezintambo kusuka kwingemuva lemoto futhi ngisehlela eringini ngawelela lapho nobhili uze kimi ndodana yami wathi kunompo lapho obekade kibe bakade mkhuleko ngimbiza ngomanyana lokho kusho ukuthi kusasa wayesinoke kakhulu futhi wayengalothi angilande ngakho wayekhipha amagade mkhuleko futhi uBhili wathi awu wathi babayi kunezifazane zansi lapho nenganefile futhi nonke nilubonile lelo datshana kuyivoice yebusinessman futhi wathi unengane efile futhi wathi asise nawo amakadi mkhuleko futhi wathi nginabangenisi cishe abangamakhulu abathathu abangakwazi ukumbamba futhi wayekwesifazane omncanyane nenikazi elincane nje wesifazane omuhle kakhulu futhi waye wayena lengane incane vile no blanket omncane onemisho ehlaza siphaphaka kuwo ibambe isimo siwuqotho esincane cishe yende kangaka ezingalweni zakhe wayekade emi lapho kusukela kulokho kusa ingane yafa ngelesishiya galolunye ngo futhi lokho kwakucishe kube eleshumi ngalobo busuku futhi ngakho wayebambe lengane encane ngezingalo zakhe futhi ngathi awu tshela bona abangenisi nje bayivimbe uma nimngenisa nalabo bantu abaphethe ikhadi lomkhuleko ngathi kuzokwenza futhi ngathi ningemtshele ukuthi heze ngapha na wathi ungeke umtshele lokho wathi angeke nje akulalele futhi ngathi awu abangenisi abenele ngapho impela kumvimba wathi ungeke ukwenze ngathi futhi bo bangaka bazi umfowethu uJack Moore uyi ngathi angeke awazi umehluko phakathi kwakho nami akangazi ngathi yehlela lapho futhi umkhulekele futhi mo wathi kulungile ngathi yehla futhi ukhulekele ingane nalokho kuzobenelisa futhi uzoqhubeka aye ekhaya wathi kulungile ngakho ngaphenduka emuva ngakukhuluma ngokuthi kukhona kungukuqiniseka ngezinto ezithendwayo nango Jesu nokuthi wakwenza kanjani ngenkathi wayelapha emhlabeni ekhuluma kubo futhi nje lapho sengiqalile ukukhuluma ngabuka phambi kwami embonweni futhi kwakukhona ingane encane onobuso obunsundu futhi yayi ngihleka futhi ngabuka futhi umfowethu Espinoza wathi yini umfowethu Branham na ngathi ungakhathazeki umfowethu Espinoza gcina nje isixuku sibungazekile umzuzwana nje futhi ngabuma ngathi awume umzuzu umfowethu mo futhi ngakho wayesevele ehlele lapho encane lapho owesifazane omncane wayekhona futhi ngathi mtshele alethe ingane lapha futhi nangu enyukele emsamo waguqa ngedole lodwa nerosari esandleni sakhe wayesethi padre lokho kusho ukuthi fata niyazi ngathi sukuma manje sukuma ngamsukumisa ngathi ingane ifile akaqondanga izinyembezi zehla ebusweni bakhe ubuncane nezinwele zakhe zehle zaba yizintambo manje lokhu iqiniso nanto ibhayibheli lami futhi nebo ngabeka isandla sami phezu kwengane encane futhi wacabanga ukuthi lokho kwakuzomenelisa ngangingazi ukuthi leyo kwakuyingane ngangingena kukusho ngase ngithi baba osezulwini ngathi phambi kwami kube nomboni wengane encane futhi mhlawumbe lena kungaba yiyo futhi uma kuyiyo ngikhuleka kuwe Nkosi ukuba uhloniphe lokhu kukholwa kwesifazane omncane ukubuyisa ingane yakhe futhi nje ngaleyo nkathi lowo omncane washotezuluka futhi uqale ukukhala kakhulu ngawo wonke nje amandla akhe nowesifazane omncane wayengazi ukuthi yenze njani ngakho ungatshela umfowethu Espinoza ngathi manje ungakusho futhi linda hamba bese usayinisa uDr. Statement kuloko futhi kuyivoice iChristian businessman maduze nje kwabonakala yabo ngaphambi kokuba ubhale noma yini ufanele ube nobufakazi obubonakalayo ukuthi lokho kuqinisile uDr. wasisayina isitatiment ingane ifile ne-pneumonia onke okokuphefumula kwasuke kuyo ngalokho kuza ngelesishiya galolunye ngqo e-ofisi lakhe nalokhu kwakungeleshumi nento ngalobo soku ngenkathi ibuye iphila futhi ngoba uSifazane omncane waye ngophikelelayo uNkulunkulu akwazi ukuvula amehlo endoda eyimpuphuthe engakwazi futhi ukubuyisa ingane yakhe seNkulunkulu ofanayo kulobo busuku mngane ufanele ube ngophikelelayo ukuba uzuze into ethize kuba ke wayelalele futhi wathi awu ingane ifile futhi ayidele nje futhi aqhubeke na yabo futhi bonani ukuthi ngabe lokho kukholwa okufanayo okwakuhlala kwaSifazane njengoba sifazane waseShunemi kusaphila kubantu namhlanje kanye ngasikhathi babekwazi ukushaya leyo nto ethize hayi okukufakelwa hayi ukuzenzisa kodwa into eyiyo ngempela into engeyoqobo anicabangi yini ukuthi singakwenza lokho kulobu busuku na manje sesizokhulekela abagulayo sibeke izandla phezu kwabo egameni leNkosi Jesu ukuba khulekela manje mhlawumbe singaba nomuqa udabule cishe mhlambe amashumi amabili imizuzu engamashumi amathathu manje singeke samela ukwahlukaniswa ngokubona kuvithikeleyo niyakuqonda lokho ngempela ngoba kuyoba kakhulu kodwa sizokhuleka futhi sibeke izandla kwabagulayo nilongele kulobu busuku na niyeza enhlizweni yenu into ethize egxilise kwehange ubukhona bangake okade ekhona lapha emihlanganweni iviki lonke asibone izandla zenu ngiqekele ngempela nonke kulungile bangaki ongakaze abekhona komunye wemhlangano ngaphambili phakamisani izandla zenu awu hey ingxenye awu ngiqakele abanye ngeke bangene awu mangisho nje kube isizathu abanye babo bangahle babe nekadi lomkhuleko ukuphilisa ngokukaNkulunkulu into ethize uNkulunkulu asevele yenzile niyabo into ethize siyakholwa futhi ngiyakholwa ngetizwe yami yonke ukuthi iBhayibheli lamaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili ukuthi uJesu Kristu unguyena izolo namuhla laphakade uyefana futhi ngiyakholwa ukuthi ukuphila okwakukuKristu kufanele kube kithi uma singamaKristu futhi wathi kuJohane ungcwele eshumi nane ishumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza wathi kuJohane ungcwele esihlanu ishumi nesishiyagalolunye angezi lutho baba aze angibonise unjalo na manje lapha isibonelo nje lapha nonke ngokwazi kwami yizihambi kimi kulungile ngifuna wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela kumsizwana futhi uma uJesu engabonakali phakathi kwethu emandleni akhe afanayo khona ke ngingumprofeti wamanga ningabe nisangilalela bangaki lapho nginale ikhadi lomkhuleko awuzo kuba semqini omkhuleko phakamisa isandla sakho noma ngabe kuphi bheka ngapha futhi ukhuleke ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ukhole lokhu ngokulukhuni bekungenjalo angizange ngilungiselele lokhu manje kodwa ngiyazi asinazo isikhathi eside kakhulu ukuhlala lapha manje ngizothatha bonke omoya abaphakathi lapha babe ngaphansi kokulawula kwami egameni lika Jesu Kristu manje lani nithule futhi uma ungakholwa ngani kungcono ugcina ikhanda lakho likhotheme uyabo kodwa uma uyikholwa ebhayibheli lasho ukuthi ungumphristi omkhulu lokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi wenza kanjani ngikathi osifazane emthinde na waphenduka futhi wazi ukuthi wayengubani nokuthi yini engalungile kuye wayibona imicabango yenhliziyo yabo nikholwe yini ukuthi nguyena namuhla naphakade na ubone isidingo khuleka manje futhi yini ukhuluma ngani futhi Branham na uma ngiyinceku yakhe futhi ngiyasho ukuthi ukuphila kwakhe kuphakathi lapha kholeke imisebenzi efanayo uzozikhombisa yona manje niyazi umuntu angezenze lezo zinto akune kwenzeka kodwa uKristu uhlale fana futhi ngifuna nikukhole lokho noma phi endlini ngifuna nibe nokukhole kuNkulunkulu futhi nikholwe nje futhi uthi Nkosi Jesu indoda engazi futhi kade ngizwa ngalokhu kodwa mhlawumbe kunjalo futhi mhlawumbe angazi kodwa ngiyazi ayingazi futhi ngiyazi uma ibingangitshela manje ithi ukuphiliswa kwakho sekuvele kwenziwe kuba uJesu ubemi khona lapha manje egqokele isuti angipha yona ubengeniphilise bangake kwaziye lokho nina abafundi beBhayibheli na qabo usevele kwenzile nebo yabo ubengakufakazisa ukuthi wayenguJesu nguyena izolo namuhla naphakade hayi ngezibazi zezipikili ukuphila kwakhe noma ubani ubengaba nezibazi ezipikili futhi abe nezinto ezinde mhlawumbe netshebe asazi ngisho nokuthi wayeqoka kanjalo besingeke sisho ukuthi lokho kwakulungile yabo kodwa noma yimuphi umuntu bengakwenza lokho kodwa ukuphila kwakhe kuyilokho kuyikho ukuphila kwakhe kuwe
and you say Lord Jesus let me touch you and find out
manje khulekani futhi nithi ozi Jesu mangithinte wena futhi ngithola ukuthi ngabe usahlala nguyena izolo namuhla laphakade uma ezokwenza nizokhola na yazi leyo ndlela akwenza ngayo lokho kwamfakazele kuMesiya lelinikazi lincane lihlezi lapha lilokhu libuka phezulu kimi futhi libeka izandla zalo ebusweni balo nokunye lokunye unalo ikhadi lomkhuleko ngiyacabanga wena ngiqonde ininikazi lincane unalo ikhadi lomkhuleko qabo kulungile uyakikholwa ukuthi nginceka uNkulunkulu na uma inkosi Jesu Kristu khona ke siyizihambi ngokuphelele siyisizwe esehlukene umunye komunye kodwa uma nje ngingakhuluma kuwe uhlezi phambi kwenu umngane wami olungile umnumzane dawo vela izantsi ohayo obe nokuhluleka kwenhliziyo yokuphelele kube kudala eneminyaka engamashumi esishiyagalolunye nanye budala odokotela bayamdela nayo yonke into ngaqala kuyo umfowethu othandekayo yena nomkakhe othandekayo behlezi lapho bangabangani bami abalungile futhi ngaqala kuye futhi nje ngangiphuma egarage lika petrol ngizama ukumthola cishe amabili amamela angamakhulu amathathu kusuka kimi futhi ngangishayela kanzima njengoba ngangingenza ukumthola ngoba wakibiza wathi Bill uyafa ukuhluleka kwenhliziyo yokuphelele nokuhlaselwa inhliziyo futhi iminyaka engabashiyuma esishagalolunye yobudala futhi ngaqala uhambo luye egarage lika petrol ngibone uBill emi phambi kwami eza kimi emgoqeni ngiza noisho njengoNkosi ngeke afe nangu ehlezi khona lapha manje lokho sekuyizinyanga ezedlule unokukholwa kuningi kakhulu uhlezi eduze kwalona wesifazane uhlezi emva kwakhe ngqo uyakholwa uyakholwa naye manje angikwazi kodwa uma uJesu Kristu sikashana sisakhuluma manje njengenkosi yethu yakhuluma nesifazane mjenjeni uma ezongitshela ukuthi iyini ikathazo yakho ukuthi ufunani noma into ethize awu uzokwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha ungeke na
it's for a son and that son has a mental condition it's a, if that's right raise up your hands that's right All right, if you will believe with all your heart and take that scarf that you wiped your face with, lay it close to him, and don't doubt that condition will leave him. Now, the very God that can tell you, don't you doubt.
Kungokwendodana futhi leyo ndodana inesimo sengqondo yi uma lokho kunjalo phakamisa izandla zakho uma lokho kunjalo kulungile uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi uthathe leso sikafu ozesule ngazo ubuzo usibeke eduze kwakhe futhi ungagabazi leso simo sizomshiya manje yena impela uNkulunkulu ongakutshela ungangabazi awubona ukuthi kwenzekeni na buka ngqo kulona wesifazane buya ngqo kuye ehlezi lapha inenekazi liyikhaladi ngiyisihambi kuwe kodwa kunento ethize oyifisayo futhi mina ngiyisihambi esinye isizwe njengenkosi yethu nowesifazane mthenjeni omunye engumJuda nomunye engumSamariya Uma uNkulunkulu unalo ikhadi lomkhuleko, awunalo ikhadi lomkhuleko. Ngiqondele linikelekazi elincane ligqoke ingubo enemisho ebomvu kodwa lapho yabulungile
I don't know you. We're totally
angikwazi. Siyizihamba impela kunjalo na futhi manje uma uNkulunkulu ekembula kimi ukuthi yini engalungile kuwe noma into ethize futhi wena uyazi ukuthi kuqinisile noma cha. Ungeke na ngokusho obala akukho kungalungile kuwe kuphela unenhliziyo elambile ufuna umpapathizo kamoya ongcwele. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho khona ke uzowemukela kunjalo uma uzokhola ngenhliziyo yakho yonke ungangabazi nje yiba nokukholwa kuNkulunkulu amen ya uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ngifuna ukholwe ngakho konke kusenhliziyweni yakho lalinikazi elihlezi lapha lingibuke ngqo izandla ngqo ezikhaleni zezihlalo lapha liphethwe ikatshazi yenhliziyo ngethemba ukuthi alikugeje uNkulunkulu ngisitshele ukuthi lingubani lingunkosikazi Fitzgerald uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ungaba nakho ukuphiliswa kwakho
I'm a stranger to you, is that right?
Pambise sala sakho, ngizihambi kuwe kunjalo na, inkathazo yakho enhliziyo esiyihambile, lelo igama lakho na, kunjalo, angikwazi, angikazi ngikubone empilweni yami, ninikaze lihlezi emva kwakho ngqo, linenqaba yokukholwa manje, linekhadi lomkhuleko esandleni salo, kodwa inenekazi liyagula. Futhi ngoba ngumoya ongcwele lokho kukhanya kulenga ngqongalo kwesifazane kwamanje liphethwe yi linethumbe entanyeni yalo futhi linesisu esiwile kunjalo kunjalo na beka nje ikhadi lakho lomkhuleko kuyiphansi lendle usalidingi yiba lokukholwa kuNkulunkulu kholwa uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na niyabo yiba nokukholwa nje ungangabazi nansi indoda khona lapha emuva inethumba niyabo ndoda evele ucabange ukuthi uzokugeja ngaleyo nkathi kunendoda ehlezi ngapha ngqo enethumba ithumba lisemhlane wayo ngiyazi indoda ngikazi ngiyibone siyahambi kimi uqobo kodwa ngenkathi ngibona lo devil ephuma lapho lelo thunzi lemnyama futhi khona ke ngikubonile kuphumela ngaphandle ngaleya kuye kulo ngithi hawu bazama ukubuthana ngakho usathatha ucabange ukuthi uzokugeja lokho niyabo ngizokugeja kodwa inkosi ingikhombise khona indoda ehlezi khona lapha inethumba emhlane wayo futhi kamalayo umnumzane ekhasini uma lokho kunjalo Njalo phakama ngezinyawo zakho futhi uphiliswe egameni likaJesu Kristu. Niyakholwa na yibani nokukholwa uma nangosifazane ehlezi lapho unenkathazo yenso unokunhlobonhlobo igama lakhe ngunkosikazi Phedi kunjalo ngabe lelo igama lakho nenekazi na ngiyisihambi kuwe yileyo nkathazo kunayo na uma kuyiyo yima ngezinyawo futhi wemukele ukuphiliswa kwakho egameni likaJesu Kristu. Hamba ubuze labo bantu uJesu Kristu kuyena ezona namuhla laphakade ani aniqondi ukuthi ubukhona bakhe bulapha na leyo bekuyindodana yami ngitshela kungcono ungaqhubeki niyabo nginomhlangano kusasa futhi kusasa futhi kuqhubeke futhi kuqhubeke niyabo ngiphosela inselelo noma uyimubo wesiliza noma wesifazane phakathi lapho kuba khona ubungeke kufihle kuphila kwakho uma ubunakho manje ubukhoneli bukaNkulunkulu yilokho impela inkosi yethu yakwenza yilokho impela ukuthembisa izinsuku zokugcina yilokho impela okwenzeka ngaphambi kokuba isajamalishiswe ileso impela isibonaliso sokugcina sizofika ebandleni silapha manje sikajesu ugcina niyakukholwa na bani nombo lekhadi lakho mlomkhululeko na kulungile ngizonitshela ukuthi yini okuzoba kuhle ngokwedlula konke asithathe abantu ngezigaba uthi kunamakhadi omkhuleko amaningi manje niyabo unkulunkulu lapha manje ngabe bakhona yini abefundisi na lokho kulungile mfowethu Vic na ngabe bakhona abefundisi abalapha abazalwane na manje ngibeka izandla phezu kwalaba bantu ngifuni labo bantu bahambe bathi mfowethu Branham wenza lokhu niyabo ngingumfowenu nje umelusi wenu unelungelo nje kakhulu impela ukukhulekela abagulayo njengoba ngenza ungahle angabi naso lesi siphiwo qabo akanaso niyabo munye kuphela ezweni ngesikhathi yilokho impela ibhebheli yena kusho niyabo kunjalo futhi lokho manje qabelani kodwa umelusi wakho ucotshwe nguNkulunkulu uma eyikholwa ukukhulekela abagulayo futhi ngicela abanye benu bazalwane abake befundise ukuba nize lapha futhi nime nami sizakuleka uthi abanye uNkulunkulu abefundisi abagcwaliswe ngumoya okholelwa ekukhulekeleni abagulayo kanye nomfundisi Vic mfowethu Pose ubuti wotela liveli nabanye babo abazoza lapha ukuze ukuthi ibhayibheli lathi lesi sibonakaliso sime khona lapha abazalwane kanjani khona lapha na uzani khona lapha yebo lesi sibonakaliso ziyakubalendela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda niyakukholwa lokho na niyakholwa ukuthi sisebukhoneni bobo uNkulunkulu buka Kristu na amen Ngifuna nje ukuba nibone ngoba ngikhulume ngendlela engiyenzile ngokwenhloso niyabo noma inhloso isebenze kahle izinto ezinkulu zilungela kwenzeka uma nje nizokukhona manje ngizonitshela ukuthi ngifuna nenzeni bazalwane ngifuna nizihlukanise ingxenye ohlangothini olulodwa futhi nengxenye kolunye nenze ukufana nendlela encane engumuphe edabula lapha ukuze abantu beze ngehla nani ngo Ngizocela omunye ongumholi wamaculo ozoza lapha ongahola amaculo ngifuna ukwehlela lapho futhi ngikhulekela abantu umuntu ongama lapha futhi aqondise abantu ozokhulekelwa ngiyabonga khwaya ngokusipha lokho kuhle kakhulu ngani nisipha leyo ndawo kuba size kanjalo
Let the ministers line up this like this right face each other
Ngilungile ukuthi abefundisi bashaye umuqa kanje kahle phelukane nibhekane niyabo kanje nanjengomfowethu nami njengopili nami lapha nime kanje omunye nomunye manje bangakho namakhadi omkhuleko ngakuleli cala na sibone izandla zenu kunesibalo impela ngicabanga ukuthi bekungangcono kunakho konke uma besingabadedela baphumele ngakuleli cala bese behla ngqo ngasecaleni ngapha manje phambi kokuba ni kodwa azidedele ingxenye yokuqala yomuqa enamakhadi mabashaye umuqa khona ngapha futhi sizoqala ukukhulekela abagulayo futhi sibeka izandla phezu kwabo ungazi ukuthi bangaki lapha kulobo busuku lokho kulungile futhi kuhle futhi nikhathalele yini kulaba bantu ukuba basinde na phakamisa izandla zakho impela ukhathalele manje khumbulani nizokhuleka yini nami na khulekani nami manje khulekani nomelusi wenu manje bantu abagulayo ozoshaya umuqa futhi akhulekelwe lapha khumbulani uma uza udabula kulo muqa nalaba befundisi nami uqobo sinithinta khumbulani uyisenze nje ngokufanayo nje njengoba wabhaphathizwa Nizile ninezandla zibekwe phezu kwenu ngabefundisi abakholwayo ukuthi uNkulunkulu wethembisa ukuthi umkhuleko wokukholwa uya kumzindiso kulayo nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo la wayidoda yeza lapha ukufakaza ukuthi ayakholelwa kulenkonzo futhi yeza ngapha njengabahlanganyeli kuyo nathi ndawonye sonke singuzwana kunye sisenze wena yodwa ngesikhathi sisodwa sekuyisikhathi manje sokuphilizwa kodwa uma ningakukholwa Nigezi ngoba ngeke kuthi size kalutho niyabo nizofanele nikukholwe manje niyakholwa na manje sikwethemisa amakhanda yethu nje okwemizuzwana embalwa nje futhi sizoculela phansi manje wonke umuntu ikhanda lakho likhotheme Nkosi ngiyakholwa kholo kuphela manje sonke kanye kanye asibe ngabakhulekayo manje niyabo Let's imagine seeing Jesus come down. Jesus, Jesus, muni na. Lowo Jesus ofanayo lapha ngesimo sika mangcwele, ufanayo waziyo ukuthi ukhonani enhlizweni yakho noma ukholwa ngempela noma cha, ufanayo owazi konke ngawo ukutshela ubusuku nobusuku. Nguye niyazi bekungebe yini.
And now
manje emva kobukhole bakhe bakhe manje wesifazane mncane ongumsiro ofenike kumbulani emva kokuba esengene ebukhoneni bukaJesu wayeselokhe nenkathazo nizoba nenkathazo uma niza kalo muqa ngifune nina ngamunye ukuba nikhole ukuthi nizophiliswa uma ningakholwa ningangeni ningathathi indawo yabanye hlalani lapho nize nibe nokukholwa kwenele ukuthi nizophiliswa futhi manje ke uNkulunkulu uzonipa khona manje labo abangakwesokudla sami lapha shayani umuqa ngale ngaseceleni ngenkathi bonke abanye bethu sisacula elithi khona kuphela wena nekhadi lomkhuleko abanye babafana bazobe bemi lapho ukwemukela ikhadi lakho lomkhuleko lapho ungena mgqini ngale kuleli cala icala langa kwesokudla uphumele ecaleni langa kwesokudla uma kungenzeka uphumele ngoba kuzobadida beqala ngapha ningene nabuyela emuva nizofanele nize ngapha yabo nizofanele nize ngendlela eyodwa nihambe nizungeze uma nina abazalwane nizofanele nje nihlehlele emuva lapho bese nibatedela beze ngapha kungobuncanyana ungabonakala ukuthi kudide kancanyana ngenxa yokuthi kunelingaka iqembu labantu ukuba linakekelwe kodwa manje bengisize indodana yami uPhiliphole bengisesani abangenisi labo bazonitshela nje ukuthi benziwa kanjani angeke kube khona nakancane odidekile khona-ke niyabo ngakuleli cala lapho nelule ngomuqa omkhuleko khona-ke uzobuyela ngqo esihlelweni sakho sizobeke sesithatha leli elinye icala futhi bazovela ngapho ukuthi beze bedlule niyabo manje sizoma lapha nje lapha nangapha umugqa usukela ecaleni elilodwa kuya kwelinye futhi sibakhulekele kulungile manje ngikholwa ukuthi uma nina abazalwane nizogudlukela phansi kancanyana nje ukuze laba bafowethu lapha bakwazi ukungena ngqo lapha ukuze sonke sikwazi ukubeka izandla phezu kwabagulayo lokho kuhle nje manje lalelani bazalwane ngamunye wenu manje ngamunye wenu bazalwane niyakuqonda yini enikwenzayo niyabo niyayazi indawo eyisikhundla uNkulunkulu anifake kuyo na manje lokho kuphosela inselelo kukhola kwenu khumbulani nje ukuthi uzokholwa ukuthi wonke umuntu omthintayo wena uzosinda bazofanele bakwenze nje uNkulunkulu washo njalo ngizobathinda nani futhi ngikholwa ukuthi babuyele emuva besindile anikukhola lokho na asibe nezi nje lomkhuleko phakathi kwethu uqobo ngenkathi bonke abanye benu beqhubeka futhi beshaya umuqa sizokhulekela isimo sokukholwa kwethu uqobo Baba sezulini kulabantu abaningi abagulayo lapha nabanye babo Nkosi basakhole ukuthi bafanele babe nezandla zamalunga zibekwe phezu kwabo kulungile baba siyazi ukuthi wena wafundisa lokho wathi lezi zibonakalizo ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda Wokuthembisa nabantu bayasikhole isithembiso sabo ubukhona bakho bulapha akekho ongangabaza lokho Nkosi futhi namba befundisi bakho bagcotshiwe bemi lapha begcotshwe ngumoya ongcwele inkonzo yokukhulekela abagulayo manje Nkosi uNkulunkulu makuthi wonke simthintayo kulobo busuku aphiliswe sikhuleka umkhuleko wokukhola walaba manje sizokholwa lokho njengoba sibeka izandla zethu phezu kwabo bazosinda amen Simisele Nkosi susa isono sethu nobubi bethu sihlambulule ngegazi lenkosi uJesu Kristu ukuthi sizo izandla zethu azingcwele kuphela ngobungcwele bakho sivunyelwa ukuba senze lokhu ngakho siphe khona Nkosi njengoba ngizinikela mina nalesi sikejale zabafowethu ukuthi silapha ukusiza laba bantu ukuba baphiliswe siphe khona Nkosi Manje ngikhulekela abantu ngamunye woza ngomuqa omkhuleko wo uNkulunkulu beze sengathi bebezela umbhabhathizo wamanzi beza ngigcoya etafuleni lenkosi beza phansi kwesiphambano saseKhalvari njengoba bedlula lapha kwangathi bangaqonde ukuthi uKristu ongabonayo womi phakathi kwalabo abazalwane emi lapha manje ukubapha umvuzo wokukholwa kwabo futhi ngikunikela konke kuwe manje baba egameni likaJesu Kristu nandikifuna wangu mundu ndikotamise amakhanda enu lalelisisani manje eziyalweni zenu uma ndingalaleli nizishayelwa nguboya nje yabo manje khumbulani uma nkulunkulu ezokuvumela ngazi izimo nokunye nokunye futhi nikukholwe lokho yabo manje thathani izwi lami nje nizofanele nikholwe ukuthi lokhu kuyakucazulula uma kungakucazululi kungahle kunenze nibe babi kakhulu yabo kucazulula yonke into uma unesono empilweni yakho suka emqeni bese usivuma futhi ungangena emqeni uze ukuba usukhuleke waqeda futhi uma uzosebenzisa impilo yakho ngenye into ethize ngaphandle kwekazimulo kaNkulunkulu ungangena emqeni yabo uma usulungele kwenze ukuzinikela kuKristu wazinikela ngokugcwele futhi wakholiseka ngokugcwele ukuthi lona nguJesu Kristu lo moya ongcwele omkhulu lapha nokuthi uzokwemukela ukuphiliswa kwakho uma wedlulanga lo muga kulendaba noma ngabe uzwa okwehlukile noma ini uzoba ngophikelelayo ukubambelela ngqo ezithembisweni zikaNkulunkulu kuze kufike kunqoba njengalowo wesifazane ngaleyo nkathi esikhulume ngayo. Nizwa galeo ndela zithabeli na umanizwa phakamisani sanda senu nithi ngiya kuvuma lokho angiboni sizathu sanoma ubani ephuma lapha egula kulobo busuku manje ngifuna wena ongekho emqeni ukuba ukhuleke ngiqagela mfowethu Joseph uzoma lapha ukuba hole ukucula futhi ngizokwehlela lapha ukuze ngikhuleke nami futhi ngibeke izandla phezu kwalaba bantu njengoba bedlula manje bukani bangani izinkonzo zizoba kusasa busuku asazi ukuthi kuzokwenzekani omunye ephilizwe futhi ejaziluka futhi edumiza uNkulunkulu kanjalo njalo singahle singakutholi ukukhishwa ngokusemthethweni sikashana manje kodwa ngiyacela hlalani futhi nikhuleke nathi silidinga khona manje khulekelani ukuthi isitha asizi ukukwazi ukuminyanisa noma yikuphi kungabaze engodweni yalaba bantu ngoba ke lowo bekungumama wakho emi lapho utate wenu umkakho umyeni wakhe ingane yakho na uyefuna umuntu othize akhuleke ngokuqotho kempela kumbulani ngumama omunye umuntu utate wabo omunye umuntu umfowabo umntwana omunye umuntu futhi sifuna ukubaqotho ngalokhu futhi uma sikuleka ngifuna nina bezinisa ngayo yonke inhliziyo yenu uma nibeka izandla zenu phezu kwalaba abagulayo nikhole ukuthi uNkulunkulu uzomenza sinde lo muntu ngoba bazokukholwa futhi manje phakathi kwamanje nasebusuku kusasa ngani ngaphambi kokuba ngize emsamo kusasa ebusuku kuzofanele kube nezintathu noma izimfakazo ezingamakhulu amano ezizoba khona lapha zokuthi bengifake izinto kuzoqhukela benginjalo futhi angisenazo bengigula ngisakhulu athi kwamahora ngamashumi amabili nane ayelandelayo odeven bazobe besuka kule ndawo futhi ngoba izibusiso siyamenyezelwa phezu kwalaba bantu manje sikhothamisa amakhanda yethu njengoba sikhuleka ngamunye njengoba bedlula ngomuqa manje bazalwane nje nibeka izandla zenu phezu kwabagulayo kulungile Nikuzo khona manje na bangako kholwayo ukuthi niyaphiliswa na ledlula ngomoqa omkhuleko lapha isikhathi ngesikhathi ngesikhathi kwenzeke khona lapha lokho bengakasuka emsamo ngikholwa ukuthi ngamunye wenu nizosinda oh ngiyakukholwa ngibemukelela nina ukukholwa kwami kuhamba nani ukuthi bazosinda ngiyakukholwa lokho bazalwane na oh hey akamangalisi na Asithi njengamanje sicule indumiso kuye singakakhishwa bese kuthi ke asiphakamise izandla zethu nje futhi siziphakamisele phezulu futhi kubulani sisiqedile ngesiphambano futhi yilapho esithole khona ukukhanya
esiphambano yini
Kala ngabo nobukhanya umthwalo wehliziyo yami wakingika Ogwagula bogo kukholwa engabona khona futhi manje ngijabule usuku lonke sabandwene siphambanweni lapho ngaqala khona ukubona ukanya nomtshalo wenhliziyo yamakingika Kwagula bongo kukholwa engabona khona futhi